Lengxelo emva kwenhlanganisela yomhlangano wamadikoni nebhodi yamathenjwa omnquba ngobusuku bangolwesihlanu sifunda ezi zibophelelo eziya kuba nokwenza nayo yonke indoda kunye nawo wonke umfazi ongogunyazisiweyo umlandeli wolu lungiselelo othanda ukwazi ingqondo yebhodi umalusi kunye nomncedisi malusi. Ndifuna ezi zibophelelo ngalentsasa. Wonke ubani anike enyanisekileyo ingqalelo nohoyo kuyo njengoko ninako. Ezi zibophelelo zenziwa zaza zaphunyezwa ibhodi yamathenjwa namadikoni ngokuvumelana okugcweleyo kunye nomalusi nomncedisi malusi. Zonke iteyipu zentshumayelo kamfundisi William Branham zifanele ukwenziwa nguFred Sothman kuphela kude kuphindwe kwaziswe ibhodi. Asamkeli ngeli xesha nalunye ulungiselelo lweeteyipu. Ezi teyipu zigunyaziswe ngempepha mvume kwaye azinakuveliswa kwakhona ngomnye nawuphi na umntu ingenguye uFred Sothman ngaphandle kwemvume yakhe ebhaliweyo. Okwesibini, akukho mntu ubamba imihlangano othengisa incwadi okanye iteyipu obhala itracts onikezela ngamalaphu okuthandazela okanye amakhadi nawaluphi uhlobo okanye orhwebesha izipho abaziwa leli bandla okanye umalusi walo. Bakwenza oku ngaphantsi kobuxoki kwaye abanikwanga gunya lokwenza oko. Okwesithathu, eli bandla alithumeli ngaphandle nawuphi umlungiseleli ngaphandle kwamalusi walo umfundisi William Branham ukuya kubamba iinkonzo naphi na. Izizathu zezi zibophelelo zezi zilandelayo. Sixelelwe ukuba abalungiseleli bawela izizwe bangene kobunye ubudlelwane besithi babandakanyeka kunye kwaye bathunyelwe leli bandla ukuya kubamba le mihlangano. Sixelelwe kananjalo ukuba abantu babhala amakhadi neetracts bethumela ngaphandle amalapho okuthandazela nanjalo njalo. Njengathi bagunyaziswe ukwenza oko leli bandla nomalusi walo, nto leyo ingeyonyaniso. Kuya kuncomeka ukuba ningazisa ibandla ngaye nawuphi umntu ofumaneka esenza oku. Ezi zibophelelo zifundwe kwaye zaphunyezwa ngumalusi umfundisi William Branham, umncedisi malusi umfundisi Omen Neville kunye namathenjwa nebhodi yamadikoni. Yanga inkosi inganisikelela. Izinto zinokwenzeka kolwa kuphela. Kolwa kuphela. Kolwa kuphela. Zonke izinto zinokwenzeka. Masithobiseni iintloko zethu. Bawo othandekayo wasezulwini, sinombulelo ngale ntsasa wokuba sinakho ukukholwa. Yenziwe yenokwenzeka ngokuphalazwa kwegazi lonyana wakho uYesu ukuba sibe ngabaxhamli benxeba yakhe. Kwaye sibe ngonyana nentombi zikaThixo ngentobeko yakhe ekufeni emnqamlezweni. Sigwetyelwe ngokukholwa kuye nangovuko lwakhe, kwaye ngoku umoya wingcwele uthululwe banzi ezintliziyweni zethu. Sinombulelo ngelithuba lokuza apha ngale ntsasa sabelane ngeengcinga zethu nemibulelo yethu ngokuvakalisa ngengoma, ngobungqina, ngokufunda indumiso, ukufunda ilizwi lakho. Nangokulindela ngesithozela kumoya oyingcwele asizisele umyalezo owonyulelwe leyure siphe Nkosi. Sanga singahluma ngokuba lapha namhlanje. Kwaye xa sishiya isakhiwo, sanga singatsho njengabo babesuka eMausi, bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kuthi njengoko ebethetha kuthi ngale ntsasa. Siphe ezi zinto Thixo ngunaphakade egameni likaYesu Kristu. Amen. Hlalani phantsi. Molweni kusasa nje zihlobo apha ngaphandle apha emnqubeni nakubahlobo bethu ngokunqumleze isizwe yonke indlela ukusuka kulwandlekazi lwasentshona kwakhona ngalensasa ukuya kulwandlekazi lwasempuma nasemantla nasemazantsi kuqhagamshelo lweminxeba. Imini emnandi apha e-Indiana kancinci nci, limafu kancinci lipholile lihle kakhulu. Umnqoba ugcwele ngaphandle ebaleni nasekujikelezeni iindonga. Siphantsi kolindelo olukhulu lotyelelo lwenkosi namhlanje. Kwaye siyathemba ukuba uThixo uninike imini entle naphina apho nikhoyo, kwaye yimini entle ethe yasinika inkosi. Akukhathaliseki nokuba imo yezulu injani, yimini entle. Siyavuya ukuba lapha, sivuya kananjalo ukuba nethuba lokuvakalisa elizweni ukholo lwethu uYesu Kristu. Kwaye sifuna ukuthabatha lonke ithuba esinokuba nakho lokuvakalisa imbonakaliso yethu ngothando lwakhe noko athe wasenzela kona. Namhlanje si bendinikwe kwimizuzu embalwa egqithileyo isaziso ndisenze kwaye ngoko ndinezinto ezimbalwa apha endingathanda ukuzitsho. Kwaye enye yazo isaziso bendinikwe ngokumayela nentlanganiso yebhodi ngobunye ubusuku. Kwaye bekukho elinye idikoni ebandleni eliyokuhlala eArizona elingumzalwane Collins, umzalwane wethu olungileyo. Kwaye ngelixa engekho, bona ibhodi yanyule umzalwane uCharlie Cox ukuba athathe indawo yakhe ngelixa engekhoyo. Kwaye umzalwane uCharlie Cox wanyulwe ngokusesikweni ngamathenjwa okanye ibhodi yamadikoni elibandla ukuba athabathe isikhundla sikamzalwane uCollins ekungabikhweni kwakhe. Kwaye into endifuna ukuyitsho kwakhona, ndifuna ukunibulala nonke bantu ngoba abanye benu bangagoduka phambi kwenkonzo empiliso ngobusuku ngezipho ezincinci ezinhle imiqondiso. Ukutya kuninzi kuzisiwe kuthi ukusukela silapha. Kwaye ukusuka kumfazi wam, nam nosapho lwam, sibulela kakhulu. Ngelinye ixesha liyalibala nokutsho kwanto ngayo. Kuxakeke kakhulu, niyazi, ingqondo yam iyajikeleza lonke ixesha. Ungafane ucinge, into eyiyo, ngabantu, hayi kuphela khona apha, kweli bandla kodwa, nokusuka kwihlabathi jikelele, yabona? Kwaye ngahlobo luthile, indenze, ndisebese kujikelezeni lonke ixesha. Umntu othile besitsho, malunga nokusikelelwa kwentsana, neenkonzo zobhaptizo, nanjalo njalo. Kulunge kakhulu oko, ndinqwenela bendinokuyenza, kodwa ijikelezisa kakhulu, kunzima nokuba ndibe nexesha, kufanele ndigcine ingqondo yam ilungele kulo myalezo. Niyazi iBhayibhile ithe kubapostile, okanye abapostile gxebe eBhayibhileni, bathi, hambani, nizikhangelele phakathi kwenu, amadoda aziwa ngokulunga, nanyanisekileyo, nazaliswe ngumoya wengcwele, ukuze abe nokuhoya imicimbi. Kwaye ndimxelele uBhili, uthe, uza kusikelela abantwana ngeli xesha tata, ndathi, oh bethu, yabona? Ukuba sinabaninzi babo apha balindele ukusikelelwa, kwaye kulungile oko, kuya kufuneka nje ndibuye ndithathe usuku olukhethekileyo lokusikelela abantwana. Ke ndingathanda ukwenza oko ngoku. Kodwa sifuna ukubulela ngamnye kuni nonke ukusuka ezintliziyweni zethu, umfazi mna nosapho lwethu. Abantu bazizisele izinto ezinkonkxiweyo, ezintsha, iimbotyi zebhotolo, ivatala, iziqhamo zecantaloupe, oh, amaqunube, nje yonke enokucingwa ngayo bayizisile. Umzalwane wam olungileyo nodade wakhe ngenye imini basizisele likhulu irhanisi ndisatya kulo. Kwaye nje owu, kwaye kuya kufuneka ndiliqoqoshe ngaphambi kokuba ndihambe, ndiyacinga. Ke ukuba ndikwenzi, uya kulithatha sihambe nalo. Kwaye ke siya sinombulelo kakhulu ngezi zinto. Ndazi abanintsi babantu, abanye babo andibazi, ziya kube zingqengqe evrandini xa singena. Kwaye ke ndiyabulela kakhulu. Kwaye abanintsi ndiyabazi, ndibabonile abanintsi, kwaye banintsi endingababoniyo. Ndiqinisekile ukuba wonke ubani uyaqonda ukuba ndingathanda kufikelela kuye wonke ubani ukuba ndinganakho, kodwa ndimnye kuphela, yabona, andikwazi kufikelela kuye wonke ubani, ndenza yonke into endiyaziyo yenziwa njani. Ke uThixo abe nani. Ndiqinisekile ukuba ukho lowo uya kuba nani, lowo nguYesu Kristu, kwaye unakho kuphela komntu okho kwiindawo zonke kwaye unamandla onke, ke angonelisa sonke isidingo. Kwaye wazi into zonke, kananjalo uyazazi izidingo zenu, oko nikudingayo. Ndiyalela wonke ubani ukuba andisayi, ndibe ndikhawulezise kangako ndinakho, ngu ukusukela ndilapha ngale ntsasa, kwaye ndiya kufumana wonke ubani endinokuba nakho. Kwaye ukuba endikushiyileyo, uThixo onamandla onke, uya kuzalisekisa zonke izidingo zenu ngokobutyebi baseluzukweni lwakhe. Andinakufunda okuya kakuhle. Ungakufunda? Sisaziso esikhethekileyo sohlobo oluthile, kwaye ndicinga uBilly Paul usibhalile. Khe ufana nam, andinako ukufunda okubhalwe ndim. Kwaye ndinokubhala okunqumlelayo kwenziwa ndim. Kwaye ukuba unokubona ezinye zeziqendwana zam apha, zibhalwe apha, ucinga uya kukuqonda oko? Ndinokufana neenkwenkwezi, inqumla ibhlorho, nanjalo njalo, nje konke. Umzalwane Ade, wase-Arkansas, abonane nomfundisi Perry Green, ngasemva kwecawa, ngokukhawuleza, kulungile. Ngoku, ke enye into endingathanda ukuyazisa apha, yeyokuba obu busuku ngoku ziinkonzo zempiliso. Siza kuthandazela abagulayo ngobu busuku, kwaye ke ndiyathemba ukuba niyakuba lapha. Kwaye sithumele imibuliso kubo bonke abantu ngaphandle kunqumla ilizwe egameni lenkosi uYesu, ngokuba uThixo uya kunisikelela ngale ntsasa. Abanye benu basondela ngakwimva kwemini phezulu eNew York kumalunga nemva kwemini. Kwaye ngaphandle eArizona ulwandlekazi lwaseNtshona kumalunga nje nentsimbi yesixhenxe. Ke kukho kwaye apha siphakathi nje. Ke uThixo anisikelele nisaphulaphule. Ngoku le ingaba ndithathele entliziyweni yam ngeli thuba ndilapha. Kwaye ndalelwe iholo. Kwaye kugqibeleni bavele basinika imvume. Singaba nomhlangano omnye, kodwa sifanele kuthandazela namnye kwabagulayo. Andisayi olo lulungiselelo lwam. Kufanele ndenze oko umoya oyingcwele undixelela kona. Ke ndiyalile loo nto, ngokuba ndifuna ukuba senkululekweni yokwenza nayiphi umoya oyingcwele athi mandiyenze. Yabona? Ke ndicinge singahlupheka nje olunye usuku ngaphezulu nakanjani emncubeni. Kwaye kupholile ngale ntsasa, inkosi isenzele nje imini entle apha, ke sinombulelo. Ngoku ekwenzeni oku, ndize apha ngesizathu sokufundisa izibetho zokugqibela, izibetho ezisixhenxe zokugqibela, namaxilongo asixhenxe okugqibela, neendudumo ezisixhenxe zokugqibela zencwadi yesityhilelo. Ndizama ukuzihlanganisa zonke kule yure esiphila kuyo ngoku ukulandela ukuvulwa kwamatywina asixhenxe, izigaba zamabandla asixhenxe. Ke asibanga nakufumana gumbi lokwenza loo nto. Ke ndiyathemba ukuba kamsinya ndinakho siya kuba singafumana indawo eyoneleyo yaloo nto, mhlawumbi apha okanye eLouisville, New Albany, nokuba sixhome intente ukuze sibe nakho nje ukuhlala kangangoko inkosi isikhokelela ukuba senze. Kodwa koku ngoku ndithabatha eli thuba lokuvakalisa ebantwini inkolelo yam nokholo kuThixo, ndize emva koko ndinizise kwiyure esiphila kuyo. Kwaye ngoku akujoliswanga emntwini othile mvumo nkolo, nokuba ingaba yintoni iluhlobo nje endibona ilizwi likaThixo. Kwaye kwicawa igqithileyo sibe nokuhle kakhulu ukuthululelwa komoya phezu kwelizwi. Ibinde kakhulu, kwaye ndikuthile ukuhlala okuya kude, kodwa noko asazi ixesha lethu esiya kuhlangana kokugqibela. Kwaye sifanele njengo sifuna ukuba kuko, ndifuna ukuba njalo kakuhle njengoko uPawulosi watshoyo wakudala, andifihlisanga ukwazisa kuni lonke icebo likaThixo. UYesu wathi akafihlanga nanye into kubafundi bakhe. Kwaye njengoko mna ndixakeke kakhulu, ndizama ukuhlala phantsi kwentambiso kamoya oyingcwele ukuze ndifumane yintoni iyure, umyalezo weyure oyiyo, Ngamanye amaxesha ndiyasilela ekuphumeni ndenze imisebenzi yam njengesicaka sikaKristu njengomlungiseleli. Kodwa ndinamadoda amanintsi azama ukundinceda ukwenza oku, lawo ndinombulelo ngawo bonke abazalwane bam abangabalungiseleli. Ngoku andibhekiselelanga ekuzameni ukugcina abantu. Ukuba wena ngaphandle ebaleni apho umyalezo uyakhona ungema ubhekabheke kweli bandla ngalentsasa, kwimiqolo, iindawo zentsana ngaphandle, oonomathotholo bevuliwe, oodula-dula, kwizikhoji nanjalo njalo, nakwinqwelo mafutha, ungabona yintoni ingxaki. Kwaye nkonzo nganye, abaninzi bayaqhuba begqitha, batsale umnxeba nanjalo njalo, abakwazi kungena ngaphakathi okanye bajikele. Kwaye sifuna indawo ebanzi ukuze abantu bahlale kamnandi. Kwaye ukuzisa kuwo umyalezo endicinga ubaluleke kakhulu, ndiva sifanele wonke ubani kube mnandi ahlale phantsi ukuze sibe nokuphulaphula kunye neepensile zethu namaphepha nokubhaliweyo neBhayibhile nanjalo njalo, sibhale phantsi imibhalo. Kodwa ngale ndlela ndicinge ndiya kubuyela kwixesha esinalo esiphila kulo ndize ndizame ukuzisa ezinye yezi zinto eniza kudibana nazo, kwaye niza kuzidinga. Ukuba ndiza apha namhlanje okanye nangaluphi usuku okanye nawuphi umlungiseleli ukuzama ukuzisa umyalezo kubantu, abantu abafayo njengoko sinjalo, kwaye nexesha likufutshane nesiphelo njengoko ndikholelwa ngawo lo mhla, ndiya kuba ngumhananisi ukuzama ukuzisa into ethile endiyaziyo ukuba niyakoneliseka yiyo, kwaye iya kuchasana nelizwi likaThixo okanye into ethile yokutsala isihlwele okanye into ethile enjeya. Andiyi kuba ngulowo ndizele ukuba nguye apha umlungiselele kaKristu. Ndifuna ukuzisa into endicinga ibaluleke ukusetyenziswa nini, hayi nje ukuba ndibonwe, kodwa ukucinga ukuba yinto yokuba ukuba ndiyafa namhlanje, ngomso iya kumila ezintliziyweni zenu, niqhubeke nikhonze uThixo. Ngoku ndifuna ukutsho ukuba kukho into nje elungele ukwenzeka, ndiyayazi. Abanintsi benu apha bayakhumbula xa umzalwane uJunior Jackson waza kum kancikana phambi kokuya ngaseArizona ngephupha wayenalo. Into engaqhelekanga, bangaphi abakhumbulayo oko? Kwaye iNkosi yanika utoliko yaza yenzeka twatse. Ngoku unelinye nje kwakhona iphupha, into ethile. Kwaye into engaqhelekanga, indoda yayilapha ngomnye umhla isuka eOregon. Akandazi kwakundazi. Kwaye waphupha iphupha elikwalinye malunga nelo uJunior Jackson waliphuphayo, kwaye waza wandixelela. Andilwazi utoliko, ndilindele iNkosi, kodwa ndiyazi iyakuba yinto ethile esuka kuThixo. Khumbula nje oko, itsho iNkosi, into esuka kuThixo, andiyazi ukuba yintoni. Yethusa ngenene. Ngokuphandle ngokwamaphupha athe amadoda amabini, enye yawo ndiya ingaba ngumbhaptizi umrhabe, ingaba ihleli apha ngale ntsasa, andazi. Yayilapha ngenye imini, andiyazi le ndoda, kodwa yachaza iphupha ngenyembezi emehlweni ayo, kwaye yachukumiseka lilo. Yeza isuka kude le eOregon apha ukuza kulichaza. Umzalwane uJackson uza ngohlobo olunye ngale ntsasa, indoda ethile ingayazi enye, omnye iwaka leemayile ukusuka komnye, kwaye omabini amaphupha nje ekwinto enye. Ke umoya oyingcwele ulubambile utoliko lwalo kum, andazi emandiyixelele kona indoda, kodwa ndiyazi uThixo ulungiselela ukwenza into, kwaye iya kuba yenozuko emehlweni ethu. Ngoku umyalezo ngale ntsasa, ndifuna ukufunda incwadi yamaGalati. Andishumayeli okanye nje sisifundo sesikolo secawa. Kwaye ngoku nina madoda nabafazi abameno yame indonga, kwaye umntu ofuna ukutshintshisa akuvumele uhlale phantsi ithutyana okanye into ethile, ngoku aniyikundikhathaza nje, hloniphani. Kwaye ukuba abadlezane abancinci babo bayalila okanye into ethile, umntu othile uya kuphuma kwindawo yentsana ukuze babe nendawo yaba bancinci. Kwaye ngoku thabathani ipensile zenu iBhayibhile nilungele ukuthabatha ezinye zezibhalo esiza kuzifunda. Andifuni nizive nibophelelekile phansi, ndifuna nizive nisenkululekweni yokuhlala nifunde. Kwaye ungangavumelani nto leyo elungileyo. Kodwa ndithetha kuphela oku kwisizwe sonke ngale ntsasa. Ukuze abantu abathe bawukholelwa umyalezo ethe iNkosi uYesu yandinika wona wale yure bangazi okwenzekayo baze bakubeke esibhalweni. Kwicawa egqithileyo sithethe ku abathanjiswa kwimihla yokugqibela. Kwaye ukuba nina nabani wenu ningabaphulaphuli beteyiphu, qinisekani ekufumaneni la teyiphu. Hayi kuba sifuna ukuthengisa iteyiphu, oko asiyonjongo. Yinjongo yokuhambisa umyalezo, yabona? Yabona? Ukuba unomashini wokushicilela, umana iqela labantu nihlangane, nidlale, niphulaphulisise abathanjiswa. Niva abantu bevuka besithi, oh, iBhayibhile ithe, imihla yokugqibela, abaprofeti bobuxoki baya kuvela, benze le miqondiso, eso sisibhalo ngqo. Ngoko usebenza phi oko? Ifanele isetyenziswe kakuhle. Ngobu busuku ndifuna ukuthetha ukuba iNkosi ithandile uThixo utyhilwe elizwini lakhe. Indlela athe amehlo awabinakusetyenziswa apho indlebe ifanele ibe khona. Yabona? Njengokubhala iBhayibhile yonke, kwaye kwiBhayibhile yonke kuboniswa uYesu Kristu. Ke ndifuna ukuthetha ngoku ngobu busuku iNkosi ithandile, kwaye ngoku ukuba kunjalo ngolunye usuku oluzayo. Ngoku kwincwadi yamaGalati nakwincwadi yesibini yabaseKorinte isine sokuqala ukuya kwisithandathu, emva koko amaGalati okuqala ukuya kwisine, ndinqwenela ukufunda isibhalo esithile. Ngoku kumaGalati isinye ukuya kwisine, uPawulos umpostile, qaphela ukuma kanye ngokukhawuleza, umpostile ethetha othunywe okanye umseki mabandla. UPawulos umpostile ongaveli bantwini, kungengamntu, kodwa kungaye uYesu Kristu noThixo uYise owamvusayo kwabafileyo. Nabo bonke abazalwane abakunye nam kuwo amabandla akwalesaGalati. Ubabalo malube phezu kwenu noxolo luvela kuThixo ubawo wethu nakuyo iNkosi uYesu Kristu, owazinikelayo ngenxa yezono zethu ukuze asikhulule kwiphakade eli langoku lingendawo ngokuthanda kukaThixo ubawo wethu. Kuye makubekho uzuko kude kuse maphakadeni nasemaphakadeni. Amen. Ngoku kwincwadi yabaseKorinte besibini isahluko sesine, kwaye siya kufunda ukusuka kwisinye ukuya kwisithandathu imiqolo. Ngenxa yoko sinalo nje olu lungiselelo, sithi njengoko samkele inceba singethi amandla, sisuke sazilahla izinto ezifihlakeleyo ezizintloni, singahambi ngobuqhetseba, singalikhohlakalisi ilizwi likaThixo. Sisuka ngokuyibonakalisa inyaniso, siziyaleze kuso sonke isazela sabantu emehlweni kaThixo. Ukuba ke zigqutyuthelwe iindaba ezilungileyo zethu, zigqutyuthelwe kwabo batshabalalayo. Ukuba oko akuzisi ulwanyulo lwexa engaphambili, andazi kwenza ntoni. Athe uThixo weli phakade wazimfamekisa ngaphakathi kwabo ingqiqo zabangakholwayo, hleze isikhanyiso sendaba ezilungileyo sobuqaqawuli bukaKristu ongumfanekiselo kaThixo sibengezele kubo. Into enye njengoko kwakunjalo emyezweni Edeni, bakhutshwa hleze bachukumise la mthi. Kuba asizivakalisi thina, sivakalisa uKristu, uYesu iNkosi, thina singabakhonzi benu ngenxa kaKristu. Ngokuba nguThixo yena wathi ukhanyiso malukhanye ebumnyameni, bukhanyisile ezintliziyweni zethu, kwaye kwanika ulwazi lokukhanya bokwaziwa kobuqaqawuli bukaThixo ebusweni bukaYesu Kristu. Amen. Lifundeka njalo ke ilizwi. Ngoku isiqendwana sam ngale ntsasa uThixo wesi sigaba singcolileyo. Njengoko sifundile ezibhalweni, uThixo welihlabathi, elihlabathi lingendawo. Ngoku lo myalezo ukhomba ukungcola kwesi sigaba singcolileyo, kwaye kufanelekile kuprofetwe ngesi sigaba singcolileyo. Kwaye yinkolo yam yokuba konke okokuba iBhayibhile inayo yonke impendulo yaso nasiphi isigaba sele ibhaliwe eBhayibhileni ukwenzela ikholwa lesasigaba. Ndiyakholwa ukuba yonke into esiyidingayo ibhalwe kanye apha, ifuna nje ukutolikwa ngomoya oyingcwele. Andikholelwa ekubeni nayiphi indoda emhlabeni inelungelo lokubeka inguqulelo yayo elizwini. UThixo akadingi namnye umntu ukuba atolike ilizwi lakhe ungozitolikelayo ngokwakhe. UThixo uya kuyenza kwaye uyayenza. Njengoko ndithilo amatyeli amaninzi, wathi intombi yakumitha wakuthetha okungemilebe yomprofeti kwaye yayenza. Akho mntu ekwafanele atolike loo nto. Ekuqalekeni wathi makubekho ukukhanya kwaye kwabakho, akufunekanga mntu atolike loo nto. Wathi kwimihla yokugqibela uyakuthulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama kwaye wakwenza. Akudingekanga namnye atolike loo nto. Wathi kwimihla yokugqibela ezi zinto esizibona zisenzeka ngoku ziya kuba lapha, ayidingi nalunye utoliko, sele itolikiwe, yabona? Ngoku kwalesisa ngoku njengoko sifunda nzulu ilizwi, uThixo wesi sigaba singcolileyo esiphila kuso ngoku ingakhangeleka ingaqhelekanga, into engaqhelekanga ngenene kwesi sigaba senxeba. Xa uThixo ezithabathela abantu ngenxa yegama lakhe, loo ngumtshakazi wakhe kwesi sigaba singcolileyo esifanele sibizwe isigaba sokungcola. Esona sigaba apho uThixo ebiza abantu ngenxa yegama lakhe ngenceba ebakhupha, kwaye sibizwa isigaba sokungcola. Ngoku siza kuyiqinisekisa ngeBhayibhile ukuba esi sisigaba awathetha ngaso. Eyona nto ingaqhelekanga ukucinga oko ngokuba kwisigaba esingcolileyo njengesi ukuba uThixo uya kubiza umtshakazi wakhe. Uyaqaphela, wathi abantu, hayi ibandla. Kutheni? Noko ibizwa ibandla, kodwa uya kubiza abantu. Ngoku ibandla kukuhlangana kwabantu abaninzi bazo zonke iintlobo, kodwa uThixo ubiza omnye apha. Akathanga ndiyakubiza amawisile baptizi bakwamoya. Uthe uya kubiza abantu esenzela ntoni? Igama lakhe. Yabona, abantu omnye esuka iwisile, omnye esuka ibhaptizi, omnye esuka iLutere, omnye esuka iKatolike, yabona? Kodwa uyabiza, hayi iqela lebandla, kodwa abantu ngenxa yegama lakhe. Abamkele igama lakhe, ababandakanywa egameni lakhe, abaya emsithweni, batshatiselwe kuye, babe yinxalenye yakhe, yabona, ngolwanyulo lwenxa engaphambili. Njengendoda ekhetha umfazi olungileyo ebomini, wayenyulelwe ukuba yinxalenye yomzimba wakhe. Ke oko, umtshakazi kaKristu aya kuba kuko, kwaye akukho ngoku. Ukusukela kudala, wanyulwa nguThixo ukuba abe yinxalenye yala mzimba, yabona? Oh, izibhalo zityebe kakhulu, zizele bubusi. Qwalasela, hayi koko othile akutshiloyo, oko othile akubizayo, kodwa koko uThixo wakukhethayo phambi kokusekwa kwehlabathi, kwaye ubiza aba bantu kwimihla yokugqibela, hayi umbutho, abantu ngenxa yegama lakhe. Kwaye esi sigaba singcolileyo kuxa akwenzayo oko, kanye esi sigaba sikhohlisayo. Kwiveki ephelileyo kuMateyu 24 yabe isesona sigaba sikhohlisayo kuzo zonke izigaba. Zonke izigaba zokhohliso ukusuka emyezweni we-Eden, konke ukuhla, akuzange kubekho isigaba esikhohlisa njengesi sigaba. Aba profeti bobuxoki bayakuvuka baze babonise imiqondiso nezimanga ukuba bekunokwenzeka balahlekise nabanyuliweyo yabona ngoku nje ezibandayo ezomileyo ezilukhuni icawa nanjalo njalo yenziwe ngumntu wemfundo yeza kwalizwi engayi kubanto abanyuliweyo basayi kuyihoya loo nto kodwa iphaya phezulu phantse yanjengento yenene nje ukushiya ilizwi elinye kuphela ofanele ukwenze okuthenjiswa sisigaba ixesha elimnandi kakhulu amakristu yonke indawo thabathela ingqalelo ixesha esiphila kulo liphawule kwayifunda uze uphulaphulisise yintoni eyakubizela ngaphandle yona uthixo abantu kwesi sigaba igama lakhe isizathu kukuvavanya yena umtshakazi wakhe uku xa ebonakalisiwe evavanyiwe iqinisekisiwe kusathana njengoko kwakunjalo ekuqalekeni kuyakuba njalo nasekupheleni njengembewu iqalisa emhlabeni igqitha kwizithwali ubomi bayo kodwa iphelela ekubeni imbewu eyayiyiyo xa yangena emhlabeni kwangendlela ekwanye imbewu yokulukuhla yangena ngayo emhlabeni e-Edeni yindlela ekwanye iyakuphela ngayo kwimihla yokugqibela njengoko yayinjalo ivangeli xa yawela ehlelweni iNisiya eRoma iphela ingumbuthokazi omkhulu njengoko imbewu yebandla yawa emva phaya njengemiqondiso izimanga kunye noKristu ophilayo phakathi kwabo iphele kwimihla yokugqibela phantsi kolungiselelo lukaMalaki sine kwaye ibuyisela emva kwakhona ukholo lwemvelo elanikwayo ngaphambili siyafumanisa ngoku esi sigaba singcolileyo sifanele sibonakalise usathana ukuba umtshakazi akafani noEva okokuba akalulo olwahlobo lomfazi kwaye uyakuvavanywa ngelizwi lakhe umtshakazi njengoko umtshakazi kaAdam wavavanywa ngelizwi kwaye umtshakazi kaAdam wakholelwa lonke isuntswana lelizwi lonke kodwa wabhidanisa isithembiso sasinye esokuba unguye izolo namhlanje naphakade namhlanje yabona kodwa wasilela kwisithembiso esinye phantsi kohendo lotshaba ubuso ngobuso kwaye ngoku abantu ababizelwe igama lakhe kakade ngumtshakazi wakhe kufanele eze kuhlangana kwakhona ngento ekwanye hayi kuphela ngenyaniso yobuhlelo okanye into ethile kodwa lonke ilizwi kuba ekuqalekeni kweBhayibhile umntu wanikwa ilizwi likaThixo ukuze aphile ngalo ilizwi elinye litolikwe goso ngumntu obizwa usathana kumntu wesilwanyana obizwa inyoka usathana kulo mntu wayenakho ukuthetha noEva kwaye atolike goso ilizwi kuye waza walahleka yabona lifanele libe lilizwi lonke embindini weBhayibhile uYesu uyeza athi umntu akayi kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi xa walingwayo ngusathana ngoku uThixo usixelela apha kwimihla yokugqibela ukuba uThixo weli hlabathi uyakuvuka kwimihla yokugqibela kwaye nabani uyakongeza libe linye kuyo okanye asuse libe linye ilizwi kuyo isabelo sakhe siyakususwa encwadini yobomi uThixo makabe nenceba kuthi kwaye asenze singahambi njengehempe ezomileyo sityhale izifuba sikwanye abazi konke kuba nathi ngokwethu sasingabangathobekileyo ngalo ubabalo nenceba novakalelo entliziyweni yethu ngakuThixo masize ngokuthobekileyo kwitroni yenceba okungaqhelekanga ngoku emva kwamakhulu alishumi alinesithoba leminyaka yokushumayela ivangeli kwaye ngoku yona leyo yinkqubo yehlabathi ingcole kakhulu kunemihla xa oko xa yena wayelapha inkqubo yehlabathi ingcole kakhulu Ihlabathi libheka kuvutho ndaba olukhulu. Niyayazi lonto. Inkosi izalisekisa ilizwi layo kwisandla sonke. Izolo ndimile, ndiyacinga umfo omncinci akasokuze. Bendize nomfazi wam nonkosikazi Wood, umzalwane Roy Robertson, ndaweni ithile apha, umzalwane Wood. Siye sema ngaphaya apha kule incinci iYoungston Shopping Center ukufumana isixa athe udade Wood wanaso. Kwaye ngelixa wayemile phaya, umfo omncinci wenyuka waza waza kuzazisa endingamaziyo. Omnye umfo omncinci wanyuka naye wathi babesuka mhlawumbi eAlabama, George, ndiyakholwa, eGeorgia, kuba ndandibabuzile ukuba bayamazi umzalwane wethu Welsh Evans. Kwaye sithethe imizuzu embalwa. Kwaye xa ndahamba, lo mfo omncinci wandijonga. Njengoko omnye omncinci umfo kunye nenkwenkwana yakhe incinci bahambela mgama, lo mfo omncinci wandijonga wathi, nje into ibenye endifuna ukuyitsho. Ndathi, ulikholwa ngumKristu? Wathi, hayi mhlekazi. Wathi, ndingacaphuli kanye amazwi awatshiloyo apha, kodwa angabe ungenesikrokrwana esincinci. Ndambuza malunga nezinto zokuvela kwengelosi yenkosi, kwaye wathi, wakha weva malunga nayo, kodwa zange waba secaweni ngaphambili, lena icawa. Ndathi, uyayikholelwa yona? Wathi, ewe mhlekazi. Wathi, ndibe ndibukele into ethile. Wathi, abantu bebendixelele malunga nolo uqikelelo nezinto, kwaye ndivile etepini ukuba uqikelele indlela iCalifornia iya kuchachamba ngayo ngolwahlobo. Wathi, xa ndakubona oko ephepheni, ngoko ndayikholelwa. Wathi, ndiyeza namhlanje okanye ngomso unamhlanje ixesha lam lokuqala. Ndathi, inkosi kusikelele nyana, ndaqalisa ukuqhawula isandla sakhe. Wathi, kodwa ndifuna ukutsho into kuwe mhlekazi. Wathi, ndilahleke kangokulahleka kunokubakho. Wathi, ndinje ngengxekembe esesicukwini sentlabathi. Ndilahlekile. Ndathi, kodwa kudingeki ukuba uhlale ngolwahlobo. Kukho mntu uthile umi ekhona ngoku onokufumana ngomzuzu okulungeleyo ukufunyanwa. Wathi, ndikulungele. Ndathi, ungathobisa intloko yakho? Wathi, andinazintloni, hayi kuphela oko, kodwa waguqa ngamadolo khona phaya kwindawo yomiso zithuthi phambi kwabo bantu bonke. Abantu ezitratweni bembukele khona phaya sathandaza naye de wanikezela intliziyo yakhe kuThixo. Wenyuka weza engumoni, wemka engumntwana kaThixo. Wenyuka waya kwicala lemoto efile, waza wajika iphilile. Ndathi, iqula liyakube livuliwe ngomso. Kukho ichibi lizele ligazi, litsalwa emithanjeni kaEmanyweli, apho aboni banyalwe phantsi kwempuphuma, kususwa onke amabala obutyala. Ndathi, phakama ubhaptize egameni likaYesu Kristu, ubize egameni lenkosi, uThixo uya kukuzalisa ngomoya oyingcwele, aze akunike ezi zinto zinkulu, akwenze ukuze ube nakho ukuyibona. Yintoni? Ihlabathi liya kuvutho ndaba, kutheni? Umoya ungathobeli mthetho, ukubola kwezimilo, inkolo yezenzululwazi, ikhokelele ku umgibe wazo zonke ezithiyekileyo nezingcolileyo intaka, njengoko iBhayibhile itshiloyo. Masifunde isityhilelo 18 njengelixa sisafumana elinqaku liqala, sifumana isityhilelo 18:1-5. Ndicinga ndinakho okuya kuphawulwe kakuhle. Ndaza emva kwezi zinto ndabona esinye isithunywa sezulu sisihla siphuma ezulwini sinegunya elikhulu, waza umhlaba wakhanyiselwa bubuqaqawuli baso. Sadanduluka ngamandla ngezwi elikhulu. Ngoku ninabantu abebenamaphupha. Sisithi, iyawa, iyawa iBhabheli enkulu, yaba likhaya ledemoni, nentolongo yomoya bonke abangcolileyo, intolongo yeentaka zonke ezingcolileyo, ezithiyekileyo. Ngokuba zonke iintlanga zisele kuyo icawa, iwayini yomsindo obuyenyu bayo, nookumkani bomhlaba bahenyuza nayo, nabarhwebi bomhlaba baba zizityebi ngamandla okuxhamla iziyolo zayo. Ndeva elinye izwi liphuma ezulwini lisithi, "Phumani kuyo bantu bam, ukuze ningadlelani nayo ngezono zayo, nokuze ningamkeliswa kwizibetho zayo. Ngokuba izono zayo ziye zafikela ezulwini, kwaye uThixo ubukhumbule ubugwenxa bakhe. Esinjani isilumkiso? Oko kulilahlela ibandla, kanye emva kwisityhilelo isithathu, ishumi elinesine, ukuya kwisigaba saseLaodiki, ukungathobeli mthetho, ngenene, enenkolo, kodwa engathobeli mthetho. Wena ngokuba uthi, sizizityebi, asiswele nto, ube ungazi, ukuba uhambaze, ulusizana, uyimfama, kwaye ungayazi loo nto. Igqibelele nesibhalo sesi sigaba, hayi isibhalo sesigaba sikaDaniel, hayi esabathile egameni le sigaba sikaNowa, kodwa kwesi sokugqibela isigaba esingcolileyo. Qwalasela apha, wena uze, makuzike oko nzulu ngenene. Ndiyazi ndingaphikiswa kakhulu kule ngcinga, kodwa iya kwindawo apho umKristu kunganzima ukuba angaphuma endlwini yakhe, angaziswa ebukhoneni besi sigaba singcolileyo ngabafazi abanxibe ngokungaphelelanga. Bafazi, ndiza kutsho oku kwaye ndifuna niphulaphule. Kwaye madoda nabafazi, ningangavumelani noku, kodwa ndiziva ndikhokelelwa ukuyitsho. Benisazi nawuphi umfazi ozihlubayo njengokuya akakho sezingqondweni? Niyayazi unjalo nokuba uyayikholelwa okanye hayi, okanye akacingi njalo, ulihenyukazi. Nakubeni umfazi angema nesandla sakhe phambi kothixo aze afunge ukuba zange wachukunyiswa nayeyiphi enye indoda engenye kuphela ngumyeni wakhe, kwaye oko kungaba yinyani yenene, kodwa noko ulihenyukazi. Utshilo uYesu, nabani osukuba ejonge umfazi amnqwenele sele eqeqezile kunye naye, kwaye umfazi angabe yabona yena uze, itshilo iBhayibhile, kwaye akazi. Umoya omthambisayo ukuba enze izinto ezinjalo ngongcolileyo umoya obuyenyukazi. Umphandle wakhe, umzimba wakhe, inyama yakhe, ingabe ucocekile? Anga akenzanga naluphi ukrexezo, kwaye angafunga kuThixo, kwaye kube yinyaniso yokuba zange, kodwa umoya wakhe ngumoya obuyenyukazi. Umfamekiseke kakhulu nguThixo weli hlabathi lefashoni, umnxibisa ukuba akhanukise aze aphumele phaya. Ngenye imini umzalwane uWood nam sasifaka isikhephe sethu emanzini, kwakufanele ndimnke endlwini imizuzwana imbalwa ukuya phezulu emlanjeni. Kwaye naphi napho uya khona, abafazi nezincinci imfutshane nje ezibizwa kinis okanye into ethile ibabhijele. Oko lihlazo, umfazi akanakuba sezingqondweni aze anxibe into enjeya. Uzaliswe ngumoya obuhenyu. Ngoku yilungise loo nto noThixo nenekazi, ngoba uya kufumanisa ngenye imini ukuba oko yinyaniso. Ungayenza njani nenekazi, usazi unyulu kangakanani umzimba wakho, uze uveze phandle phaya kwaba bakhanuki, oonozono babatyholi abahamba kwizitrato zalo mhlaba, ukuba onyana bakaThixo babe sengoonyana bakaThixo, umyeni wakho ebe ngunyana kaThixo, ubeya kukwenza unxibe impahla okanye akushiye. Ukuba inkwenkwe ibingunyana kaThixo, ibingasokuze itshate into enjalo. Yabona uthi wenza, hayi, ndikuxelela inyaniso, kwaye ngenye imini uya kuhlangana nayo. Uze mqeqezikazi, akuyazi loo nto. Oh, ndiyafunga ukuba ndizange ndophula izibhambathiso zomyeni wam. Umyeni wakho uya kugweba ngazo ukuba uzophule. Kodwa uThixo uya kugweba ngohlobo lomoya unawo ngaphakathi kuwe. Hayi kugweba ngomzimba wakho, kodwa ngomoya wakho, laa mntu ngaphakathi. Umntu wangaphandle ngumntu wenyama olawulwa zizimvo ezintandathu okanye ezintlanu izimvo, Gqebe. Umntu wangaphakathi ngumntu kamoya olawulwa zizimvo ezintlanu, ukwazi nothando nanjalo njalo. Umntu wangaphandle yabona ukungcamla, ukuchukumisa, ukujojisa, ukuva. Kodwa ukungaphakathi kwalaa moya ngumphefumlo, kwaye ulawulwa yinto enye, intando yakho. Ungamkela oko akutshoyo umtyholi okanye wamkela oko akutshoyo uThixo. Kwaye oko kuya kubonisa ngowuphi umoya ongaphakathi phaya. Ukuba ngumoya kaThixo uya kuzondla kwizinto zikaThixo, kwaye awusayi kuzondla nakweyiphi into ehlabathi. Wathi uYesu, ukuba niyalithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi, kungokuba uthando lukaThixo luzange lwangena kule ndawo yangaphakathi. USathana unikhohlisile. Kwaye umntu akasayi kuphila ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Qwalasela, ngoku siyafumanisa ukuba uze ungcolile kwaye uhambaze, kwaye ihlabathi likhangeleka likwesona sigaba singcolileyo sakhe sabakho. Zange nakwesiphi sigaba abafazi benze ngolwahlobo. Zange, kodwa nje phambi kokutshatyalaliswa kwehlabathi ngunogumbe. Kwaye uYesu ubhekisela kuyo, siza kufika koko nje ethubeni. Ingaba uThixo ophulukene nolawulo? Okanye ingaba uvumela enye iarhente ilawule? Andazi. Impendulo enyanisileyo kulo mbuzo yile kolwam uluvo. Kukho imimoya emibini echaseneyo ehlabathini namhlanje esebenzayo. Ngoku akunakubakho engaphezu kwesibini intloko ezimbini. Kwaye enye yazo ngumoya oyingcwele usebenza, enye ngumoya omtyholi, kwaye kwimihla yokugqibela kukhohliso. Ngoku ndiza kusekela iingcinga zam kanye apha kuso sonke isiqendwana kuwo wonke umyalezo wethu. Imimoya emibini, omnye wawo umoya oyingcwele kaThixo, omnye umoya omtyholi usebenza ekukhohliseni. Abantu bomhlaba ngoku benze ukhetho lwabo. Umoya oyingcwele ulapha ubizela ngaphandle umtshakazi kuKristu. Uyenza loo nto ngokungqinela ilizwi lakhe lesithembiso kuye umtshakazi ngesi sigaba, ebonisa wona ukuba nguKristu. Ukuba umnwe ufanele ukushukuma kwesi sigaba, umnwe uya kushukuma. Ukuba unyawo lufanele lushukume kwesi sigaba, unyawo luya kushukuma. Ukuba iliso lifanele libone kwesi sigaba, iliso liya kubona. Yabona? Umoya kaThixo, njengoko ukhula ekubeni sisimo esipheleleyo sikaThixo, sisigaba esiphila kuso ngoku. Umoya oyingcwele ulapha, ungqinela umyalezo wesigaba. Kwaye umoya oyingcwele wenza oku ukuze abantu abakholelwa uThixo babizelwe ngaphandle kwale mbudu-mbudu. Umoya ongcolileyo kamtyholi ulapha, ubiza ibandla lakhe ngemposiso njengesiqhelo, ngokugqwetha ilizwi likaThixo njengoko wenzayo ekuqalekeni. Yayibona ibuyela emva kulaa mbewu kwakhona ukusuka e-Eden, nantsi ikhona kwakhona. Ngoku kubuyela emva phaya, wena wawungowe ezinye izigaba, wawungowasemahlelweni, wawungowe leya okanye engenye. Kwenzeka ntoni kwidiza lobuhlelo? Loma, umoya waqhubeka usimka, waye uqhubekeka, waza wayokutsho embewini. Yabona, waye isihendo sazo zibini sabuyela ngendlela ekwanye ebesiyiwe ekuqalekeni. Qwalasela, hayi, sukuyilibala ngoku. NjengoYohane, uYohane wokuqala, isine, isihlanu, kunye nesithandathu, ukuba ufuna ukubhala phansi oku, uyibeka umoya wempazamo. UEfa zange nje aphume ngokuzithandela athi, andikholelwa kuThixo. Hayi, yayimpazamo owayikholelwayo. USathane azange aphume athi, "Oh, kulungile, elo asililo kwa ilizwi likaThixo." Wavuma ukuba yelilizwi likaThixo, kodwa wafaka okwakhe ukutolika kulo. Nto leyo uThixo wabaxelela ngokucacileyo ukuba bangayenzi. Yintoni ekwenzayo oko? Yenza ulahlekiso olukhulu lokuba abantu bakholelwe ubuxoki kwaye bagwetywe bubo. Ngoku kuba ufuna ukufunda oko kwabaseTesalonike besibini, isibini, ishumi elinanye. Njengoko bendinazo ezimbalwa izibhalo apha, kwaye asiyi kuba nakho ukuzifunda zonke, esinye ngoku nangelinye ixesha, ndiyakuninika zona. Njengoko kubonakala ngokungaqhelekanga ngokuba nibuze okanye into ethile, kwaye singayibhala phantsi size sinifundele kwenzela kulunge kuni, kuni. Ukwenzela ulahlekiso olukhulu njengoko iBhayibhile ithi iyakuba njalo kwabaseTesalonike besibini. Ngoku le ndoda esono yakuza ibekho ize ihlale etempileni kaThixo izibonisa ukuba yayinguThixo ibenze abantu bangene ekulahlekeni okukhulu bakholelwe ubuxoki baze bayikholelwe bayakugwetywa bubo. Yinto ekwanye awayenzayo kuEfa. Wamnika yena zange wamxelela ukuba ilizwi lalingalunganga kodwa wamlahlekisa kakhulu okokuba akholelwe ubuxoki. Umoya wokulahleka ngokamtyholi. Abatyholi ngoku basebenza kubantwana abangathobekileyo. Abangathobekanga kwintoni? Yintoni abantwana balo mhla abangathobekileyo kuyo? NjengoEfa wayenjalo ekuqalekeni ilizwi elinyanisekileyo likaThixo. Injalo loo nto. Ngoku ukuba ungafuna ukufumana oko, masityhile kuyo kwabaseEfese isibini nje umzuzu ngoba ikhangele kantle ukuba ndiyakuma nje umzuzu ukuba aningxamanga kakhulu ndize ndifunde okunye koku kwabaseEfese isibini sinye ukuya kwisibini. Nani unidlise ubomi nanifila nje ziziphoso nazizono. Enanifudula ngexesha eligqithileyo nihamba kuzo ngokwesimo selihlabathi ngokomphathi wegunya lesibhakabhaka. Umoya lo ngoku usebenzayo kubantwana abangevayo. Abantwana abangevayo. Kwaye ukuba umchasi Kristu waqala phaya ebuntsaneni bokungeva, iyakuba yintoni xa ifika kumntu womchasi Kristu? Indlela eyakukhohlisa ngayo. Kukhulu kangakanani ukukhohlisa anokwenza umntu omdala ehlabathini kunosana lomntwana. Kwaye wathi umoya wokulahleka ngoku usebenza ebantwaneni abangevayo elizwini. Qwalasela ngoku ndifuna ukuhlala koku nje umzuzu abantwana bokungeva. Umntwana, ubusazi wena isiqalo sakho, ndingakuqinisekisa ngelizwi likaThixo ukuba wena nawuphi umntu apha wawuphila kuyise kayisemkhulu wakho. Kwaye uyise kayisemkhulu wakho waveliswa kuyisemkhulu wakho emva koko kuyihlo kwaze emva koko yaba nguwe. Uyayazi loo nto? IBhayibhile ithe, ndiyakholwa kumaHebhere esixhenxe, okokuba uMelkisedeki xa uAbrahamu wayebuyela ekuxabeleni ookumkani, uAbrahamu wahlawula isishumi kuMelkisedeki sako konke akuzuzileyo emfazweni. Kwaye nanku apha uPawulos esithi ngoku okokuba uLevi owamkela isishumi noko waye wahlawula isishumi ngokuba wayesesinqeni sikaAbrahamu xa wahlangana noMelkisedeki. Ke nantoni na uAbrahamu awayenzayo? Ngoko siyafumana ukuba uLevi wayesesinqeni sikaAbrahamu ngoko owaye enguyise kayisemkhulu. UAbrahamu wazala uIsake, uIsake wazala uYakobi, uYakobo wazala amaqhawe uLevi. Ngoko uyabona Na kukusiza ekubonakaleni okugqibeleleyo ulwanyulo lwenxa engaphambili. Ngoku kule miyalezo ndifuna ukugxininisa izinto endinixelele zona kumyalezo wokukukhanya kwangokuhlwa athe uThixo kuza kuza emhlabeni. Kwaye qwalasela emva koko irhamunca elaliza kuza emhlabeni liyakukhohlisa bonke abo bamagama ayengabhalwanga encwadini yobomi yemvana eyaxhelwa phambi kokusekwa kwehlabathi. Ekucingeni kukaThixo, uThixo umoya omkhulu, ekuqalekeni phambi kokubakho kwesiqalo waye enguThixo, kwaye ubusazi wawukuye ngoko. Ukuba ungumKristu ngoku wawukuye ngoko. Kwaye ngoko ukuba oko kunjalo, yonke intloko buThixo ibumbekele kumntu uYesu Kristu. Kwaye xa uYesu wafa emnqamlezweni, ndafa kunye naye kuba ndandikuye ngoko. Kuba wayekukuphela kwelizwi libonakalisiwe esazi ukuba siya kubonakaliswa kamva. Kwaye sasiseKhalvari kunye naye, saya engcwabeni kunye naye, saza savuka kunye naye novuko lwakhe. Kwaye ngoku sinyukile ngomoya wakhe ukuya etroneni yobabalo, sihleli sonke kwezasemazulwini indawo kuye uKristu Yesu okokoko. Ngokuba nje ngembewu yobomi bendalo isiziswa ikhula kutata ukuya kutata ukuya kutata ukuya kutata, kunjalo nobomi bukaKristu ukukhula. Kunoso sizathu uThixo esebenzisa umoya kaEliya amatyeli amahlanu ahlukeneyo. Yintoni? Kuyagqithiselwa njengobomi bakho basendalweni nemfuzo bugqithiselwa kusuka kokuqanduselwa kwendalo kukayihlo, unjalo nomoya kaThixo owanyulwa ngexa elingaphambili phambi kokusekwa kwehlabathi. Kwaye xa lonke ilizwi likaThixo ekupheleleni lalinyuka ngomzimba womntu obizwa Yesu Kristu ngaphakathi phaya, uThixo wandenza ndahlawula ngenxa yezono zam ngaphakathi kuye phaya. Emva koko wandivusa, wandivusa kunye naye eluvukweni. Kwaye ngoku sihleli kunye naye ngamandla negunya phezu kwazo zonke iidemoni. Owu, ukuba nje unokukholelwa oko uThixo akunikezeleyo. Kodwa ukuba akuhlelanga phaya, akunalo. Kwaye ukuba uhleli phaya kwaye ungalikholelwa, kwaye usoyika ukushukuma, akusokuze ulisebenzise. Kodwa ukuba uhleli phaya, uya kulisebenzisa kuba wanyulelwa ukwenza oko ukwenzayo. UFaro kwelinye icala wamiselwa le njongo, iBhayibhile itshilo ukuba nguFaro. UJudas Iskariyoti wamiselwa ukuba ngunyana wentshabalalo. Ngoku qwalasela ezi nyaniso zinkulu esisondela kuzo. Ngoku siyabona ukuba ibandla lala ukwamkela ilizwi likaThixo ukuba lilawule phezu kwabo, laza lamkela uBarabhasi endaweni yoko. Ngoko ukuba ufuna isibhalo ngoko, uMateyi 27:15-23. Kwenza ntoni oku? Kwenza eyiphi indawo oku? Ngokucinga ngayo, xa ibandla lehlabathi kubomi balo obuhlangeneyo bobulungisa amadoda angcwele njengoko babecinga bangawo nokuba njalo emehlweni abantu, bambethelela uYesu bathi asinakuvumela le ndoda ilawule phezu kwethu. Kwaye uYesu wayeyingqibelelo yelizwi likaThixo. UYohane ukuqala isinye uyayivakalisa. Baza bathi asinakuvumela eli lizwi likaThixo lilawule phezu kwethu. Noko wayelilizwi, kodwa amehlo abo ayemfanyekisiwe koko wayekuko. Kuba wayempendulo ethe ngqo kuso sonke isiprofeto esasiza kuzalisekiseka ngaye. Ngoku sonke siyakukholelwa oko ngokuba sijonga ngasemva sikubone kusenzeka. Kodwa ukuba ilizwe belinakho oko kungoku, esi sigaba singcolileyo sangoku ebesinokuba semva phaya kwela xesha beliyakwenza nto ekwanye eliyenzayo namhlanje ngokuba iselilizwi elikwalinye lesi sigaba libonakalisiwe. Uyakuyenza? Abanakwenza nto ingenye. Bangabantwana bokungathobeli, banikwe ulahlekiso olukhulu ukuba bakholelwe ubuxoki kwaye bagwetywe bubo. Qaphela, xa ibandla lehlabathi lingayi kumamkela uYesu ilizwi elibonakalisiweyo lalamhla ngokuba kutheni balitolikela ngenye indlela. Kodwa bekufanele bayazile ukuba waye elilizwi ngokuba yonke into athe uThixo uyakuyenza wayenza. Kwaye wathi kubo, phengululani izibhalo zale yure. Kwaye ukuba andizalisekisanga amanqanaba ayethethwe ngam ukuba ndiwenze ngoko sanokundikholelwa mna. Wathi, sikholelwa uMoses. Wathi, ukuba nanimkholelwa uMoses, beninokundikholelwa mna kuba uMoses wathetha ngam. Kwaye futhi zange bayibone. Wena Thixo wezulu esifa emnqamlezweni esitsho kwaamazwi amanye umprofeti wathi uyakuwatsho, kwaye futhi zange bayibone. Yabona? Babengelulo uhlobo lwakhe. Babengelo lizwi, hayi ilizwi. Kwaye bona noko babengabenkolo kakhulu. Kodwa babengelo lizwi kuba lona belinokuyiqonda indawo yalo yala yure. Qwalasela indlela entle izibhalo ezinxulumana kunye ngayo kuso sonke isigaba. Qwalasela ngoku, kwaye xa ibandla lehlabathi lingenakuvumela ilizwi likaThixo lilawule phezu kwabo, lamkela umbulali uBarabbas. Yenza ntoni le nto? Yaphakamisa uSathana, uThixo wesi sigaba singcolileyo, yambeka kwindawo leyo ebekade eyifuna. Ngoku phulaphula, kuba uSathana akuthethwa ngaye njengoThixo waso nasiphi esinye isigaba kuphela esi sigaba. Kwakungathethwa ngaye enguThixo wesigaba sikaNowa. Kwakungathethwa ngaye enguThixo wesigaba sikaMoses, uThixo wesigaba sikaEliya. Kodwa esi sigaba singcolileyo uyi ungayiphosi unguThixo wesi sigaba singcolileyo unqulwa zizigidi nezigidi zezigidi zabantu kwaye abayazi loo nto. Kodwa masivumele isibhalo simhlube ngale ntsasa kwaye masibone emva koko uyakukwazi. Isibhalo masi njengakwimihlangano yokucalula xa umoya uyingcwele ufika elizwini lakhe aze abize le ndoda athi akunasizathu sokuhlala nalo mfazi ungomnye. Ukwenzele ntoni oko kwiminyaka elishumi egqithileyo xa wabaleka nala mfazi wala ndoda? Yenza ntoni? Yamtyhila yena, ihluba uSathana oyenze indoda yabopheka okanye umfazi ohlala nendoda yomnye umfazi okanye izono abazenzileyo, izinto abazenzileyo. Yenza ntoni? Yamhluba. Oogqirha bathatha izixhobo baze bazame ukufumana okungalunganga, abanakuyenza, asinakuyichaza. Kodwa umoya oyingcwele uyaphuma utyhile oko akuko aze amhlube. Yabona? Loo nto ilizwi likaThixo liyiyo, lisisikhanyiso esikhanya ebumnyameni. Kwaye xa uthatha ingxolo egumbini ivakala ntsongothileyo ingqokelela yinto ethile esebenzayo kwaye akuyazi ukuba yintoni, khanyisa isibane ngokukhawuleza. Ikritsi, amaphela zingabantwana bobumnyama kwaye xa kukhanya kukhanya ziyachithakala. Bemka kuthi ngokuba babengangabo abethu, itsho iBhayibhile. Yabona? Abana kuphile ekukhanyeni kwesabathi, kuba uThixo wezulu uthumele ukukhanya kwakhe kule mihla yokugqibela, ukuze akhanyisele indlela yabantwana bakhe, ukuze bangahambi ebumnyameni baze bakhubeke, kodwa koko babe nokuhamba ekukhanyeni bokukhazimla kukaYesu Kristu onguye izolo namhlanje naphakade. Amen. Qwalasela, uSathane akabizwa uThixo waso nasiphi isigaba esinye, kodwa esi sigaba yayilibhongo lakhe lokuba afane noThixo kususela kwasekuqalekeni. Masifunde oko, siza kuthatha nje ixesha lethu, masibuyele emva yabona ndinayo ibhalwe phantsi kuIsaya 14. Masibuyele emva apha kuIsaya 14 nje umzuzu, size sibone oko uThixo akutshiloyo. UThixo oko uSathane wakwenzayo, uIsaya 14:12-14. Qwalasela, utheni na ukuwa ezulwini, owu khwezi nyana wesifingo, ukunqunyulwa uwe emhlabeni mngqoli weentlanga. Wena ke wathi entliziyweni yakho, ndiya kunyukela emazulwini, ndinyuse itroni yam ibe ngaphezu kweenkwenkwezi zikaThixo, onyana bakaThixo ngoku. Kwaye ndiya kuhlala entabeni yentlanganiso kumacala angasentla. Yayilibhongo likaSathana ukuba anqulwe njengoThixo. Wathatha isahlulo sesithathu seenkwenkwezi zezulu, waziphakamisela ngaphezulu kwezo nkwenkwezi, waza washumayela kuzo, wakhohlisa isahlulo sesithathu sazo. Uyayibona? Kulungile. Qwalasela, elo libhongo lakhe. Kwaye ngoku sele kulungele kunye nokwakhe ochongwe ngobunono onemfundo omtshakazi ngolwazi lwakhe, yabona, konke ukuqatywa emaqhingeni akhe kwezakhiwo ezikhulu namahlelo amakhulu, nokuqatywa kokwazi ezakwalizwi nobuchule nobukrelekrele nokuba nemfundo, ukuze akhohlise ihlabathi lonke aze abe nguThixo. Yiloo nto ayenzileyo. Konke ukunyukela kumntu kamchasi Kristu osele ethweswe isitshaba, ome endaweni kaThixo ngothanda ihlabathi umtshakazi wakhe obunzululwazi, enxetyiswe bonke ubukhazikhazi bobukrelekrele imfundo yezenkolo. Wenziwe wangonenkolo njengaye, kunye nokungolwakhe utoliko lwelizwi likaThixo, njengoko wenzayo kuEva nonyana wakhe uKhayini wenzayo. Ngoku uthi, unyana kaSathana, ndibonise indawo ibenye eBhayibhileni apho uKhayini wakhe wabizwa unyana kaAdamu. Bhayibhile ithe wayengunyana ongendawo, imbewu yenyoka. Hayi, isigqubuthelo sisusiwe ngoku mzalwane. Iphiramidi ivuliwe njengoko isityhilelo sibonisa. Qwalasela, into aya kuyenza iingcinga zakhe. Wacinga ukuba uThixo uhlala kubuhle behlabathi. Wakwenza oko ezulwini. Isono zange saqala emiyezweni, iEdeni, saqala ezulwini, xa uLusifa, unyana wesifingo, waziphakamisayo ngobuhle, waza wafuna obona buhle ubukumkani kunobo bukaMikhayeli. Waye wacinga ukuba uThixo uhlala kubuhle. Waye qwalasela uKhayini, zange afune edini lagazi. Wehla wanikela ngesiqhamo okanye amadlelo obuhle phezu kwesibingelelo sakhe. Onenkolo kakhulu, wenza yonke into leyo njengokuchaseneyo, njengoAbeli wenzayo. Wanikela umnikelo, waqubuda phambi koThixo enqula, ethobekile ngayo yonke indlela, kodwa ngaphandle kwesityhilelo selizwi, kwaye ilizwi lalikho kusuka ekuqalekeni, icebo likaThixo. Kodwa uThixo watyhila ngesityhilelo eyona nto wayeyingqinelayo, waze wagxininisa ukuba oko kwakulungile. Hayi inkolo, hayi isibingelelo, hayi ukuba ngowecawa, hayi ukwenza umbingelelo, hayi ukuthembeka, kodwa ngesityhilelo selizwi likaThixo. UThixo etyhila kuye oko ukuba unina zange athathe iapile eyathi inyoka yamnika kodwa waba nokwabelana ngesondo nomntu kaSathana ekwisimo sesilwanyana hayi isirhubuluzi kodwa oyena ulichule oyena unobuqhetseba kulo lonke idlelo umfanekiselo womntu okuphela kwento imbewu yayo yayinokuxutywa ngoku inzululwazi zama ukusifumana kwaye abasokuze basifumane ngokuba lonke ithambo laso laguqulwa kodwa ibhayibhile idandalazisa ukuba injalo qwalasela into yakuyenza lo mfo ngoku lo mfo uyakuhlala etempileni kathixo oku kukuthi ibandla ezibonakalisa njengothixo ngokuba ufuna ukufunda oko ngamatesalonike isibini isithathu kunye nesine nesityhilelo ishumi elinesithathu isine ishumi elinanye neshumi elinesibini apho kuthetha bobabini abaprofeti bobabini uyohane nopawulosi ngento eyakuba yiyo kwimihla yokugqibela ngoku uyifunde ngokuba ndinayo ibhaliwe apha kodwa ndi ukonga ixesha ngoku umhla esiwuphilayo ubizwa ebhayibhileni umhla womntu lona asingomhla kathixo uthixo asingothixo walo mhlaba ibhayibhile ithi akanguye nguthixo wezulu kodwa lona asingomhla kathixo lona ngumhla wokukhetha ungathanda ukuphilela namhlanje uze ufe khetha uthixo uze uphile kwaye uthixo lilizwi kwaye ilizwi lilizwi libonakalisiwe leyure nomhla qwalasela umhla womntu ukuba ufuna ukubhala phantsi oko bendiza kuyifunda kodwa abasekorinte bokuqala isihlanu isinye ukuya kwisihlanu abasekorinte bokuqala isine isinye ukuya kwisihlanu ndixoleleni abasekorinte bokuqala isine isinye kunye nesihlanu upawulosi wayethethe ngokugwetywa ngumntu umhla womntu umhla niwubizela ntoni ukuba ngumhla womntu ungatsho ngumhla imisebenzi ngolwazi lomntu izukiswayo jonga oko konke ukudlisela kwamankomanisi umntu othile zama ukusa umntu othile enyangeni uthixo uzama ukusa umntu ezulwini yabona kodwa jonga indlela abachitha ngayo izigidi nezigidi zezigidi nezigidi zezigidi zezigidi zedola kwimizamo yenkcitho xa befika phaya bazukufumana nto yintoni ingxaki nabo andikhathalelanga inyanga ndifuna ukudlula inyanga ngokukhawuleza ndingabi nakuyibona ndiqhubekeke nje ndinyuka ndifuna ukudlula imilky white way ndiqhubeke nje ndihamba ewe kwaye ihlabathi namhlanje lizinikele elwazini oluze ngoSathana kwaye umhla womntu uyazukiswa hayi ngelizwi likathixo kodwa ngolwazi analo ngokucinga mayizike loo nto kwaye xa udlala le teyipho kwakhona kule ndawo apha yimayithutyana ucinge imisebenzi yakhe iphakanyiswe ngaphezu kwelizwi likathixo nemisebenzi ebonakalisiweyo ubulumko bukasathana owabunika uefa ekuqalekeni ngokuphulaphula ungayiphosi le nto ubulumko bukasathana uphakanyiselwe etroneni yokunqula emntwini ngaphezu kwelingqinelweyo ilizwi likathixo leyure amabandla ethu ebonakalisa ukuba ngamaziko emfundo izikolo zemfundo oko ukufunda ngaphezu kwelizwi likathixo lisazi malunga nalo bacinga njalo kwaye phaya ugqirha nantsi kanantsi nomhlohli nantsi kanantsi nomhlohli omkhulu nantsi kanantsi baphakamise ulwazi lwabo okubizwa kusuka kuSathana inyaniso ongaphezu kwesingqinelweyo isithembiso sikathixo senziwe sacaca phambi kwabo kwaye umntu uyawa ngenxa yalo yabona impumelelo yezobunzululwazi bakhe ezama ukubonakalisa ukuba ilizwi likathixo alilunganga cinga njengaloo nto. Yena eyakhe ukuthi imfundo yomntu yezakwalizwi icacisa ilizwi likaThixo ebantwini elenza lingabi namandla kwakhona njengoko wakwenza kwisigaba sobuhlelo xa uYesu wabonakala emhlabeni. Wathi uYesu, nina bahanahanisi, nina ngezithethe zenu, olo lutoliko lwabo. Nilithathile ilizwi likaThixo nalenza lona lingabi namandla ebantwini. Kwaye benze kwa loo nto inye namhlanje. Alinamandla. Qwalasela, bona abantu bamphakamisele ngaphezulu kwako konke ukubizwa uThixo. Awatshona amaTesalonike esibini ukuba baya kuyenza. Kwaye igunya lecawa yobuhlelo abantu bakholelwa ihlelo ngaphezulu kokuba bakholelwe uThixo. Kwaye uThixo lilizwi, bakholelwa imvumonkolo yobuhlelo babo ngaphezu kwelizwi, nto leyo imphakamisa ngaphezu kwento yonke ebizwa Thixo. Kwaye umnye uThixo, kwaye elo lilizwi. Konke oko kubizwa Thixo ke yena njengoThixo uhlala ebandleni likaThixo ezibonakalisa ukuba unguThixo ngokuba ubenze abantu bamnqula. UThixo lilizwi, kwaye uziphakamisele ngaphezulu kwako konke kubizwa Thixo, kwaye ngumnye kuphela uThixo, kwaye lo Thixo lilizwi, yabona? Nako konke kubizwa Thixo, kona uThixo wesi sigaba uziphakamisele ngaphezulu kwenyaniso elingqinelweyo ilizwi likaThixo. Lo nguYohane ongcwele uqala, yabona? Ngaphezu kwako konke kubizwa Thixo, ukuze yena njengoThixo ahlale etempileni kaThixo enegunya. Jonga, kwaye uyadunyiswa ngaloo nto. Oh, benze abantu Thixo babone loo nkohliso. Uyadunyiswa ngaloo nto, kwaye ekholelwa ngokundilekileyo ngabantu besi sigaba singcolileyo. Ngoku niyayibona uThixo kunye nabakhonzi bakhe besi sigaba singcolileyo.
Let's watch it be manifested.
Ngoku masiqaphele ibonakaliswa.
He says he is making a better world for them to live in.
Uthe ubenzela ilizwe elingcono lokuhlala ngolwazi lwakhe ngaphandle kwelingena kusilela ilizwi likaThixo. Kodwa ngokuhlangana kwakhe ngamahlelo nemvumonkolo nobukrelekrele nobunzululwazi nanjalo njalo wenzela umntu ihlabathi elingcono lokuphila kulo, kwaye angahoyi isithembiso sikaThixo sokuba kuphela kwexesha ihlabathi liza kube likulungele ukuba kuphilwe kulo kungemiliniyam. Niyazi uluvo lwam wenza ihlabathi elingcono lokwenza isono endaweni yokuphila kulo. Qwalasela, ingaba uyenzile? Usivumele isono. Uvumele ukuselwa kwewhisky, ukutshaywa komdiza. Kwaye emabandleni uvumele ukuba umfazi angaba lilungu lecawa enenwele ezimfutshane. Ngoku ungama nje umzuzwana. Anganxiba ezimfutshane, aqabe, aze futhi abe ngoweqela lakhe lenkolo, nto leyo ichaseneyo nelizwi likaThixo. Uthi yonke loo nto ilungile. Yabona ulwazi lwakhe? Oko kunanto yakwenza nantoni nomfazi. Nje into ekwanye nokuthatha isiqhamo esingavumelekanga okanye ingeso siqhamo singavumelekanga yiloo nto yiyo. UThixo uthe mayingenziwa, kodwa uyayenza. Kwaye iyamkholelwa, kwaye iyamthanda ngaloo nto. Imthile uThixo, izenzo zayo zibonakalisa ukuba iyakwenza. Ithi iyamthanda yena, kodwa ithanda uSathana. Inqula uThixo wefashoni, uThixo wehlabathi, oThixo baseHollywood. Iyamthanda, kodwa ilithile ilizwi elinyanisekileyo likaThixo, lona elikukuphela kukaThixo okhoyo. Iyayivumela emabandleni, akukho nto yimbi abafazi bethu bangenza le leya okanye engenye. Kodwa ebukhoneni bukaThixo ophilayo akavunyelwanga nkqu ukuba eze ngaphandle kwenguquko. Mbone, unguThixo obuhle behlabathi, unjalo yena ufuna ukukhangeleka mhle kwaye unguthixo obuhle kususela ekuqalekeni anganakho kwaye kufezile ngolwazi lwakhe kubunzululwazi nezinto eziphathekayo ukuzenzela ubuhle esi sigaba sobuhle esi sigaba sanamhlanje gxebe sokungcola senziwe sasihle qwalasela ifanele iqatshelwe ekuqaleni usete nabantwana bakhe zange baye kwindlela yobunzululwazi
Now we're going to talk about science for a few.
Ngoku siza kuthetha ngobunzululwazi kwemizuzu embalwa.
If I say this not
Ukuba ndicho oku hayi ukuthethela ubuqaba bam kodwa igquba lamaqaba yonke into ephika ilizwi likaThixo yabona ngokuqinisekileyo. Ifanele iqatshelwe qaphela. Abantwana bakaSete zange baye ngendlela yobunzululwazi babengabalusi abathobekileyo amafama nanjalo njalo. Kodwa abantwana bakaKhayeni bakwenza. Utheni babe phenjelelwa nguyise wabo umtyholi uKhayeni waphenjelelwa nguyise umtyholi kwaye aba baphenjelelwa yilambewu isihla qaphela imbewu kaThixo isihla ngaso sonke isigaba uze uqaphele apho iyakhona namhlanje amaKristu amaKristu enene awangowa ngophando lwenzululwazi nezinto Hayi, nje umzuzu siza kufika kulanto. Kodwa uKhayeni wayenza emva kwemvelo kayise wabo umtyholi ezelela ulwazi lwehlabathi ubuhle kunye nobunzululwazi njalo njalo. Abantwana bakaKhayeni babe nobunzululwazi babefundile. Babengabadlali bomculo, izixhobo zomculo, owalemihla uElvis Presley, enye yezinhlobo ezinjengezo ibhodi yesikolo ezivumela zenzeke apha endladlaneni, kho ngobusuku bangomgqibelo. Abakhi besixeko, abafazi abahle, benkanuko ekhethekileyo, njengoko umtyholi ebanika iziqabi abafazi, nokunqothulwa kwenwele zabo, babafake kwezimfutshane nezinto ezinjengeziya, bona uyenzela ukukhanuka kwakhe okungcolileyo. Oko kungaba sicaba nokwana, kodwa andazi enye indlela yokuyitsho. Ngoku, siyazi ukuba ivangeli kaSathana ivangeli yezenzululwazi nenkqubela. Wayishumayela e-Eden. Ingengothixo, uSathana wayenza. Inzululwazi yenkqubela. Inzululwazi nenkqubela ivangeli kaSathana. Khangela apho asikhokelele khona namhlanje ngayo. Yabona? Qwalasela, wayishumayela e-Eden. Kubani? Kumtshakazi ka-Adam. Kwaye wawela kulonto. Wamkhohlisa ngokuba abe nombuzo ngelinye lelizwi likaThixo. Masibone wayenokutsho. Wayenokuthi, wathi, akukho kubunzululwazi ukufa kweli bandla lingcwele. Okanye, uyakufundiswa kwaye ube ngofundileyo, hayi ukukhokelwa kwizinto ezingenasihlahla njengokufa. Andikhathali ukuba ilizwi likaThixo liyawitsho, ayinasihlahla. Oh, jonga kuye namhlanje. UThixo nguThixo olungileyo, usebandleni lakhe elingcwele. Kutheni akunakufa, kodwa uThixo uthe uyakufa, kwaye oko kugqibile. Yambona namhlanje? Oh, yibango wecawa nje, akunamsebenzi ukuba wenzani, okanye lele ya, okanye enye, yiza nje ecaweni ube lilungu elilungileyo. Ucheba inwele zakho, bobuvuvu obo, nokunxiba izimfutshane nokufaka iziqabi, nokuya kwimidaniso, nebhiyana incinci kanye, emva kwethuba ayisayi kwenzakalisa, okoko nje ungayibaxi. Ngokuphandle ndinqwenelani nabantwana beningayithatha ukuze bafunde. Ukuze bayayithanda okanye hayi. Nango apho akhoyo, uThixo wesisigaba, esisigaba singcolileyo. UThixo nguThixo olungileyo, ndikuvile oko kakhulu, de ndigule. UThixo kananjalo nguThixo obulungisa. Akanguye ogugileyo utata omkhulu ongatyhalelwa macala, nabazukulwane bakhe bengenaso nesinye isono. UnguThixo obulungisa nobungcwele. Wakubonisa okwemiyezweni wase-Edeni ngabantwana bakhe bokuqala. Unqumla lamca omnye wamazwi akhe ufile into ekwanye eyenzeka namhlanje. Kwaye qwalasela, washumayela olwahlobo lobunzululwazi bentlalo imfundo ivangeli yenkubela kuEfa wayeumtshakazi kaAdam wayikholelwa kwaye ukwazile ukuhlohla obizwa ngomtshakazi kaKristu ibandla likaAdam wesibini ngengxoxo ekwanye injalo loo nto. Oh, asiyo, asiyo ekaThixo, uThixo ulunge kakhulu ukuba ayenze. Utheni, okoko nje usiya ecaweni ukuba uyakholwa. Umtyholi uyakholwa, hayi ukholo lokuzenzisa, kodwa ukholo ngenene akasindiswanga. Ukuba uyakholwa. Waxelela umtshakazi wesibini okanye umtshakazi kaAdam wesibini into ekwanye owayixelela ukuqala efana no ngoku impiliso engcwele akukho nto injalo singakungqinisisa oko akuzange kubekho meko ingqiniweyo kwaye olu bhaptizo egameni likaYesu ngoku aniqondi ukuba ndiligunya lecawa utsho sakugqiba oko enisien eRoma xa yona imimoya emithathu engcolileyo yaphumayo kulo irhamncwa abaprofeti bobuxoki nanjalo njalo siyakholwa ukuba kukho thixo uziqu zithathu owu bethu oko bubuhedeni obunokubakho ungaze uze phambi kothixo kunye nalaa nto enjeya uzame ukuma ebukhoneni bakhe. Oh, wayenzi namnye umahluko ukuba ubhaptizelwe ezihlokweni zikayise nyana moya ongcwele. Yenza mehluko mni. Yenza omngako umahluko. Wade uPaulos wayalela igquba lamabhaptizi ukuba aphinde abhaptizele egameni likaYesu Kristu phambi kokuba umoya oyingcwele ube nokuza kubo. Kwaye kananjalo wenza la mpostile adanduluke kwaye athi ukuba ingelosi iza isuka ezulwini ize ishumayele into engenye mayiqalekiswe. Ngokuqinisekileyo yenza umahluko. Oh bethu, akukho nto injalo njengobhaptizo lukamoya oyingcwele kule mihla. Oko kwakukoko abapostile kuphela, igqithile. Kwaye into enjalo njengabaprofeti ayaziwa nokwaziwa. Imimangaliso ayinabunzululwazi. UMalakhi 4, oko kwesinye isigaba. UYohane 14, 12, oh uYesu eneneni wayengathethi oko. ULuka 17, 33, oh oko kwakuyintsomi nje. Yabona, itolikwe ngokuphosakeleyo, yayingekho sekuqalekeni. Obunjani ubuvuvu, xa uThixo uSomandla esihla esiza phakathi kwethu aze ayibonakalise. Xa esitsho ukuba uYesu Kristu unguye izolo namhlanje naphakade, uya kubonakalisa oko kunjalo, andikhathali ngubani otsho ngokuchaseneyo malunga nayo. UThixo uzitolikela ilizwi lakhe. Wathi uya kuyenza le nto kwimihla yokugqibela. Uya kubakho ukukhanya ngecala ngokuhlwa, kwaye nako ukukhanya kwenzelwe ukubonakaliswa konyana kaThixo. Kwailanga elinye liphuma impuma likwalinye nelo litshona entshona. Umprofeti wathi kuya kubakho imini engenakubizwa imini okanye ubusuku yeluzizi amafu ngaphezu kobuso belanga. Kodwa wathi malunga nexesha langokuhlwa kuya kubakho ukukhanya kwakhona. Unyana okwamnye ungu-Alpha no-Omega. Ilanga elinye laphuma impuma laqikelelwa ukuphuma entshona kwakhona kwimihla yokugqibela njengaphambi kokuphela kwemini. Andazi balitoli kanjani uThixo utolika ilizwi lakhe yena uyalibonakalisa lona kungexesha langokuhlwa. Kubi kodwa umtshakazi ngenene wawela kuko kwakhona. Umtshakazi kaKristu wawela kuko waza wathatha ulwazi lobukrelekrele bemfundo yomshumayeli endaweni yokukholelwa elinyulu elingqinelweyo ilizwi likaThixo. Ngoku balungiseleli ngaphaya kwimihlaba naphina apho nikhoyo, ningangavumelani nale nto. Andinivisi buhlungu nje ndizi ndithetha kwiqela lam. Nje ndizama ukuba ufuna ukungena uhlale, ndingavuya ngokuqinisekileyo ngawe ukuba ulive uze emva koko uphulaphule kulo. Yabona? Kodwa ndibaxelela nje oko bakubonileyo kwaye ndikubonise kubo uThixo ibonakalisa ukuba ilungile. Yabona? Lena yiyure akufuneki mntu ukuba alitolike lona. Ulwazi lwakho lobuhlabathi alinanto. Ungaba ne-BA, DD, AD okanye nantoni enokuba yiyo ayithethi kwanto. UThixo utolika ilizwi lakhe ngokwakhe wathembisa kwaye nantsi ikhona. kodwa ngolwazi lwemfundo yezakwalizwi intshumayelo yobuhlelo ibangele ihlabathi lonke lilandele irhamncwa enxeba lalo laphilayo ukusuka kubuhedeni bobuphophu. Yabona apha yakhona umtshakazi iyayikholelwa, ukholelwa ulwazi amxelela lona. Injalo ngokuqaphela bobabini abatshakazi abaganiweyo bakholelwa ulwazi lukaSathana ngokuchasene nelizwi likaThixo. Umtshakazi ka-Adamu wakholelwa ulwazi lukaSathana ngokuchasene nelizwi likaThixo, kwaye umtshakazi kaKristu uye wakholelwa ulwazi lukaSathana kwesi sigaba sobukrelekrele singcolileyo ngokuchasene nelizwi likaThixo. Wayeqwalasela uEfa enyameni owalikholelwayo wanyala lonke uhlanga loluntu ekufeni. Umtshakazi wasenyameni uAdamu, umntu wenyama womhlaba, umtshakazi wakhe phambi kokuba afike kuye abe ngumfazi wanyalela uhlanga lonke loluntu ekufeni. Nokuba ingobunzululwazi okanye hayi, sifa ngokufanayo, ngoba uthe uThixo siya kuba njalo. Nokuba ukwi-Eden engcwele okanye icawa engcwele okanye ihlelo elingcwele okanye nantoni enokuba yiyo, uya kufa mhla wangakholelwa elinye lelizwi likaThixo ukuba yinyaniso xa lingqinelwe laza labonakaliswa kuwe. Lo ngumhla ozahlula ngawo kuThixo, hayi nje umgca wonke ilizwi elinye. Nabani na uya kongeza libe linye igama okanye asuse libe linye, yimini uya kufa ngayo. Qwalasela, umtshakazi ka-Adamu wabangela ukufa kwasenyameni uhlanga lwakhe, uhlanga loluntu. Kwaye umtshakazi wesibini ka-Adamu, umtshakazi oganelwe uKristu, wanyalela ibandla lonke kubuhlelo bokufa ukuba lithathe uphawu lwerhamncwa ngobunzululwazi bobukrelekrele bamahlelo amakhulu. Singamabhaptizi, singamarhabe, singabakwamoya nanjalo njalo. Sinale kwaye sinezinto ezininzi thina, siyaziwa ngurhulumente sikwilizwe lonke nazo zonke ezi zinto, kwaye ngcono nosodolophi wesixeko nanjalo njalo bahamba kuthi kunomongameli uyeza ahlangane athethe nathi, kwaye siya koku okuya okanye okunye. Ilizwe lonke linyalelwe kwelikamoya ihlelo lokufa, ibandla lonke lifile. Uthi uphanga umhlaba omkhulu, wathi uYesu njengokwa kunjalo ngemihla kaNowa xa kwasindiswa imiphefumlo yesibhozo, kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu. Kwimihla kaLothe xa abathathu bakhutshelwa ngaphandle kweSodom, ngalamhla ngoku sele kukho iqela elisele lingaphandle, khumbula. Kodwa njengokwa unjalo ngoko xa unyana umntu iya kubonakaliswa. Khangela lolunjani usuku, khangela apho siphila khona. Ngoku umtshakazi ubangele ihlabathi lonke lamkele ubunkokhelo bobunzululwazi benkqubo zemfundo athe uSathana wamnika zona phantsi kwegama lecawa, inkokhelo yemfundo, inkqubo yobunzululwazi. Ndikufanekisela uThixo weli hlabathi. Xa umtshakazi njengoEfa enokona kuzaliswe lilizwi likaThixo esandleni sakhe, wayenokuthatha ilizwi likaThixo kodwa wenza ntoni koko? Endaweni yokulindela ubhaptizo lukamoya oyingcwele, wavumela ubunzululwazi bubonakalise kuye ukuba umoya oyingcwele wawungowabafundi kuphela. Endaweni yokugcina impiliso engcwele iqhubeka xa wayefanele ngoku uvusa abafileyo nokwenza imimangaliso emikhulu, uvumele uSathana phantsi kobunkokheli bakhe bomntu wenkolo athathe ilizwi likaThixo aze azame ukuthi lalilelesinye isigaba. Kwaye umtshakazi wayikholelwa loo nto xa iBhayibhile ithe, izinto endizenzayo nani niyakuzenza, uYesu wakutsho oko. Hambani niye kulo lonke ihlabathi nize nishumayele ivangeli kwizidalwa zonke sizezi zidalwa. Le miqondiso iyakulandelelana nabo bonke abo bakholwayo. Waphika lonke isuntswana lalo, waphika konke okungaphezu kwendalo, kwaye walinanisa lona ngoqulunqo lwakhe lobukrelekrele beBhayibhile, apho oopristi noobawo abangcwele ababizwa njalo, apho oobhishophu, bishophu abakhulu, apho izikhulu zabefundisi abaphathi jikelele nanjalo njalo bafake olwabo utoliko kulo kwaye uthixo bashiyile behleli phaya befe njengentsimbi yeshumi lesibini. Kuphela kwento eshiyekileyo kwimihla yokugqibela ligquba labakwamoya abancinci kunye negquba lomculo ongxolayo kakhulu njengoko benakho bebaleka besihla benyuka emgangathweni bethetha ngelwimi kwaye bekhwaza kwaye benomfaneleko wobuthixo kodwa bephika ilizwi lawo. Baxelele ukuba mababhaptizelwe egameni likaYesu Kristu baya kuhleka kodwa oko uthixo uyaqhubeka esenza nje into ekwanye ebonakalisa ilizwi lakhe ukuba linjalo. Qwalasela umthi athe usathana wenza uEfa bathe kuwo wawungumthi wokulungileyo nokubi, wawungumthi oxubileyo. Ngokujonga kumhla esiphila kuwo xa ibizela ngaphandle umtshakazi unebandla elibanga ukuba lenza kakuhle ngelixa lingcolileyo ngokuphika ilizwi, umthi oxubileyo. Oh, yithi banelikhulu iqumrhu banceda oku kwaye iRed Cross iyayivumela loo nto nazo zonke izikolo ziyajonga apha. Oh, kodwa phika nje libe linye ilizwi kuphela kwento omawuyenze ukuze ufe nokuba ukrelekrele kangakanani bulunge kangakanani. Wathi uYesu igwele elincinci libilisa intlama iphela, intwana naye igwele yonakalisa intlama. Ilizwi elinye likaThixo lishenxisiwe lonakalisa wonke umfanekiso. Malunga nantoni nengalo yam ilapho unyawo kufanele libe khona? Yabona, kungathini ukuba indlebe yam yayisezantsi apha apho isandla sami kufanele sibe khona? Igwele elidala libilisa intlama iphela. Kuthi wazi njani ukuba lilungile? UThixo uliqondakalisile lona ukuba lilungile, ulingqinele lona. Uthilo ngalo apha elizwini ngoko waliqinisekisa lona yiloo ndlela esazi ngayo ukuba lilungile okanye hayi. Phika nje ilizwi libe linye kuko kuphela ekuthabathayo ukuba ukuze ufe. Lizisekwa iziphumo ezinye kwesi sigaba singcolileyo, ukufa kwasemoyeni njengoko lenzayo kukufa kwasenyameni kulo lonke uhlanga loluntu. Qwalasela indlela uSathana awenza esiya sigaba sobunzululwazi emva phaya esikaNowa ukuba soyame kweyaso ingqiqo. Ha, iBhayibhile yasixelela kwimizekeliso singoyami kweyethu ingqiqo kwaye lonke ilizwi lomntu malibe bubuxoki lize likaThixo libe yinyaniso. Kodwa uSathana ngolwazi lwakhe ukusuka ekuqalekeni emyezweni we-Edeni wabenza abantu boyame kweingqiqo yabo. Kwaye uyazi ngokwemisebenzi emikhulu kaMax Factor owabanawo emva phaya wabenza abafazi babahle kakhulu ze kwabangela unyana womntu oonyana bakaThixo Gxebe bawela esonweni baze babatshate. Kulungile, yena abafazi babe bahle kakhulu bebukeka kakhulu. Ngoku uthatha umfazi oqhelekileyo esitratweni namhlanje, abanezi benu bafundile ibali zange nayiva ngoba yona iphambi kwemihla yam. UPiel O'Brien bangaphi abakhe beva ngaye? Ngokuqinisekileyo wayefanele ukuba ngoyena mhle umfazi kwihlabathi lonke. Kutheni akukho mntwana wesikolo ohamba isikolo namhlanje kuphela kokuphi okuhle ngokuphindiweyo ngaphezu koko wayekuko? Kutheni kunjalo? Ubuhle babafazi bufanele benzeke kwimihla yokugqibela. Bacheba iinwele zabo bazifaka kwiilokhwe zamantombazanana amancinci, banxiba ezimfutshane kunye neempahla zokuqubha nokuba ukubiza njani kubo. Bafaka iziqabi nezinyibheli nazo zonke ezintlobo zezinto ukuzenza babe yinto abangeyiyo. Yabona, kodwa ngolwazi lobunzululwazi bakwazi ukukwenza oku. Benisazi kukho okuninzi okuchithwa kuziqabi buso zabafazi kunokuba zikhona eUnited States ngokuphindwe amatyeli amabini okanye amathathu kangako kangangokuchithwa ekutyeni okwenzele ukuphila. Qondakalisa oko injalo kwiziqabi buso. Qwalasela oonyana bakaThixo babona iintombi zabantu, hayi iintombi zikaThixo, iintombi zabantu ukuba zazintle kwaye oko kwabangela oonyana bakaThixo bawela kuloo nkohliso baze bazithabathela uhlobo lwabafazi babatshata kwaza oko kwazisa isigaba sohenyuzo njengoko injalo namhlanje njengoko kwakunjalo eSodom njengoko iqikelelwa ukuba njalo nanamhlanje ukuba xa amadoda nabafazi balomhla betshintsha abafazi ukuba bamthandi lomfazi baya ngapha eRino eNevada baze batshate baze okanye baqhawule umtshato lowa baze batshate kwakhona kwimizuzu elishumi elinesihlanu kwaye abafazi bahle kakhulu okokuba kube nzima ukungabahoyi kwaye yintoni umtyholi yabona usathana usesebuhleni qwalasela qwalasela esasono zange saxoleleka kubo obabuhle isigaba sobunzululwazi sasisesona sigaba singcolileyo owathi uThixo wasitshabalalisa phezu kobuso behlabathi esiyasihle isigaba sobunzululwazi wathi uYesu uyakuba njalo kwakhona nje phambi kokuza konyana womntu injalo loo nto qwalasela wathi uYesu njengoko kwaba njalo ngemihla kanowa kuyakuba njalo ekuzeni konyana womntu xa bonke bazama ukutshata qaphela ngoku oonyana bakathixo batshata ezintle iintombi zabantu waze uThixo akaze abaxolele ngaloo nto nje ekwanye njengemfundiso kaBhalamu eyabangela abahle abakrelekrele abenzululwazi abafazi bamamowabi bangamehlo abo ahendayo ukuqaba kwabo nezibhukudi iziqholo zabo ezihle ukulukuhla oonyana bakathixo ngokuchasene nabafazi babo abasebenze baze batyabuka izandla bengafakanga ziqabi babalukuhlela kwicala labo baze masitshate ngokuba singabantu abanye obo yayibubuxoki yayibubuxoki nempumelelo kamtyholi yokufuna oonyana bakathixo ukuba batshate iintombi zabantu yayibubuxoki bukamtyholi uba uBhalamu laa mprofeti obuxoki ukuzama kuprofeti ngokuchasene noMoses owazama ukuhlanganisa olwahlanga ukuthi kulungile sikholelwa uThixo omnye sinikela umnikelo omnye sinomnikelo omnye senza yonke into ngokufanayo isondelelene kakhulu ukuba ibinokulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka yabona khumani kuye bantu aninanto yakwenza naye qwalasela bekungakwenakwenzeka ukuba uThixo atolikele ilizwi lakhe isizukulwane sikaKhayini hayi uThixo akasayi kutolika ilizwi lakhe kubo qwalasela uThixo ulwazi lokwenza ihlabathi libe lihle kakhulu kwaye libe nobunzululwazi nesono kwafanele alitshabalalise ngaba uThixo uyakuyenza loo nto enze ihlabathi libe lihle kakhulu jonga apha uThixo esenza iintombi zakhe zibe ntle kakhulu aze azinxibise zikhanukise kakhulu okokuba oonyana bakhe bazikhanuke baze benze ukrexezo intoni uThixo enze into enjalo eli lize lihlutyiweyo igquba lamalawodike anqula uThixo wehlabathi ngemigaqo yabo nemfundo nobuqili nobuhle phuma kuye tshilo ibhayibhile ungadlelani ngezono zakhe ungamkeli izibetho zakhe uThixo uyakunethisa isichotho sisuka esibhakabhakeni ngenye imini esikhulu njengamakhulu obunzima beembokotho kwaye ayakumtshabalalisa umtshakazi ngokumxuluba njengoko ilizwi lakhe lasoloko lisithi uyenzile imithetho yakhe kulungile ukuba uThixo wenze into enjeya watyhila ilizwi lakhe kubantu abanjeya uyakuba woyise kwa injongo eyeyakhe uThixo akasosiyatha ungumthombo wabo bonke ubulumko ke uyabona apho laa nto isuka khona isuka kusathana kwaye iseyekasathana kwaye ibandla liyikholelwe ngoku niyabona abafazi ndizama ngako konke okwam ukubonisa ilizwi likathixo ibhayibhile ithe ukuba umfazi ucheba iinwele zakhe unyelisa intloko yakhe leyo ngumyeni wakhe kwaye umyeni wakhe yintloko nothixo ke unyelisa uthixo kunye nomyeni wakhe Ngoku okubonisa ukuba ngubani intloko yale nkqubo yecawa yehlabathi. Okubonisa ngubani intloko yayo, uSathana, kwimo yomntu onamandlakazi, umntu olwazi, ulwazikazi. Wazi ngaphezu kwabo bonke nokuba ilizwi lithini unotoliko lwakhe kulo. Yabona utoliko lwesi sigaba singcolileyo. Qwalasela icebo lakhe lokwakha icawa inkulu yobuhlelo, iqumrhu leecawa zehlabathi. Yabona ubuhlelo obukhulu kakhulu ukuze lonke ihlabathi linqule yena irhamncwa phantsi kwegama lomanyano lobuKristu. Ungathanda ukuyifunda loo nto eBhayibhileni, isityhilelo 13:6 kunye nesibhozo. Sisakhiwo esibheke phezulu saseBhabheli. Anikhumbuli indlela laNimrod namhanahanisi owasakhayo esasakhiwo sibheka phezulu waza wenza zonke ezinye izixeko ezincinci zihlawule irhafu kuso? IBhabhuli neBhabheli yinto enye, iguqula nje amagama ayo, kwaye njengoko isiza inyuka iyiyo iRoma ngoku yiBhabhiloni. Kwaye ihlabathi lonke liziswa iBhabhiloni, kwaye liziswa liqumrhu leecawa zehlabathi, nto leyo yakwenza wonke ubani aqubude kulo. Kwaye uthabathe uphawu lwerhamncwa ungazi ukuba wenza ntoni. Ngokuba kodwa abo bakhethiweyo baya kuliva ilizwi baze baphumele ngaphandle kulo. Okunjani ukuchasana kwehlelo kwilizwi likaThixo? Zange abe nalo nelinye, zange asebenze nakwelinye, kwaye zange asebenze nangelinye. Ndifuna abezembali bandibonise apho namnye umprofeti waphuma ecaweni. Ndibonise apho uThixo wake wasikelela icawa eyayi emva kokuba izenze umbutho. Laya esingxotyeni laza lafa nobukrelekrele bobulumko obusuka kumtyholi ngeenkokhelo zabo, balala ilizwi likaThixo njengoko likhula linyukela kwisimo esigqibeleleyo sikaKristu. Ngoku isentloko ichasene kanjani? Zahlule kula Eva ungakholwayo, nina bantwana bokukhanya kwangokuhlwa. USathana, uThixo wesi sigaba, ngolwazi lwakhe esenza abantu batye kumthi wakhe ongumqube wokulungileyo nokubi. Qwalasela, uSathana ngolwazi lwakhe ebangela abantu besi sigaba singcolileyo batye kumthi wokulungileyo nokubi. Uthe wakha impucuko enkulu yobuKristu ngolwazi lwakhe lokulungileyo nokubi, enkulu impucuko yobuKristu. Kodwa incinci intombi kaKristu, ilizwi, umhlambi, umtshakazi, akakhathali ngolwazi lwakhe, umgcina yena umtyholi ekhululekile kuye. Yintoni ingoku masithethe ngayo umzuzu? Ulindela kwinkosi yakhe nakwiholide yasemva komtshato yemiliniyam yakhe. Injalo kunye nomyeni ilizwi njengoko engumtshakazi lizwi. Ulwazi nempucuko nobuKristu benene abunanto ifanayo. Impucuko nobuKristu benene abunayo nenye into efanayo. Impucuko iza ngolwazi, sonke siyakwazi oko. Kwaye ulwazi lusuka e-Eden, libonakalisiwe ngoko wakushumayelayo e-Eden. Kwaye ulwazi lubangela ukufa. Ingaba injalo? Yintoni eyabangela ukufa emyezweni e-Eden? Lulwazi. Kodwa inakuba lolukaThixo, ngoko ke lolukamtyholi. Ingaba leyo ibe yentle? Ulwazi, inzululwazi, imfundo sesona sithintelo sikhulu awathi wanaso uThixo lusuka kumtyholi. Ngoko ndiza kufumana ileta kuloo nto, ndiyazi, ndizilindile. Jonga into inkcubeko esifake kuyo ngoku, yabona? Jonga kwenzileyo, siphi? Soyame kwezo zinto ngengqiqo yethu yobunzululwazi bethu. Uthi malunga naphi noThixo ucinga ukuba kakhathali? Oh, hayi. UThixo uyakwenza olwakhe uhlobo lwempucuko emhlabeni xa iya kulithabathela kuye. Eli lihlabathi likaSathana unguThixo ngoku wehlabathi lakhe lolwazi lobunzululwazi. Kodwa uThixo uyakumisa olwakhe yena uhlobo lwempucuko. Ayisokuze ibe impucuko efana nale, ukhumbule nje oko. Ayisokuze ibe luhlobo lwempucuko esinayo namhlanje. Hayi, hayi. iya kuba ngokwelizwi lakhe nenjongo yakhe. Kuba uThixo wesigaba sangoku esingcolileyo uya kutshatyalaliswa kunye nobukumkani bakhe naye. Esi sigaba sale mihla sithanda ulwazi asinakuba nengcono inkokheli kunaleyo sinayo uSathana. Umgqwethi welizwi likaThixo njengoko waqalayo kusuka emyezweni Edeni. Kodwa umntu wenkolo oxhomekeke engqikweni yakhe. Njengoko nditshiloyo ngaphambili imizekeliso isithathu sihlanu ukuba akufanele soyame kweyethu ingqiqo. Kufanele babe noThixo kuba bangabantu, kodwa ubenza babe koko bakufunayo. Njengoko bengabantu, kwasoloko bonke abantu. Xa sifika apha sifumana amandiya nawo enqula izithixo nelanga nento yonke. Njengabantu kufanele babe noThixo. Ke esi sigaba sobukrelekrele sikhulu kufanele sibe noThixo. Ke iba uThixo eliphakade ibe lulwazi ihlelo bunzululwazi benomfaneleko obuThixo kodwa bewaphika amandla ako. Qwalasela uThixo wabo benza babe yile nto bayifunayo. Bakhanukela inyama kwaye koko abanika kona. Bafuna ukunxiba impahla zokuqupha bayeke bazinxibe. Yabona ukuba bafuna ukwenza le okanye leya bayeke bayenze. Akungozi kuyo bayaya ecaweni. Unina wayengumwisile umbhaptizi wakwamoya mrhabe bayeke. Lo nguThixo wesi sigaba uchubekile ulumkile nobunzululwazi. Ayidingi kholo, akudingeki ukuba ibonakalise nantoni seliyibonakalisiwe ngolwazi lwabo. Kulungile, siye enkulu kakhulu icawa ekhoyo esixekweni, ulwazi lwabo. Umalusi wethu une-DD, PhD. Yabona? Abadingi kholo, bathembele elwazini. Bayeke baphile nakanjani, okwako nje besiza kumnqula yena, ngobuhlelo nangemvumo nkolo yabo. Kukho iliso elikhulu elimnyama phaya, kodwa jonga kulo. Bahleka ilizwi likaThixo, batsho izinto ezichasene nelizwi, kwaye bayazama ngolwazi lwabo ukubonakalisa ngobunzululwazi ukuba ilizwi alinyanisanga. Oh, esinjani isigaba esiphila kuso, yabona uThixo esi sigaba? Qwalasela, kodwa uThixo ulindele de ubugwenxa balama Amori ale mihla buzaliseke. Ungakhathazeki, uya kuba naye uMoses wakhe elungile ngela xesha. Uya kubakho imfuduko ngenye imini isiya kumhlaba wesithembiso. Uya kubakho uMoses ecaleni uya kubiza abakhuphe ukubuyisela ukholo lwabantwana koyise. Iya kuza ngenye yezimini. Ingaba uthi, kulungile, jonga indlela esaqhubeka ngayo phambili ngokuqinisekileyo ubugwenxa bama-Amori abukazaliseki okwakaloku nje. Iya kuza ngenye imini yezimini bayeke bazitshabalalise. Impucuko, ulwazi zigwetha ilizwi likaThixo ukuze lifanele incasa yabo. Lonke ihlelo lenza into ekwanye. USathana ngoko ushumayela ivangeli yakhe yolwazi ebandleni lakhe. Kukho amabakala amabini kuphela abantu ekuthethwe ngawo kwiTestamente Entsha, abantwana bakaThixo nabantwana bakamtyholi. Ingaba buyazi loo nto? Ufuna ukubhala isibhalo phantsi ngayo uYohane ukuqala isithathu ishumi. Ukuba ufuna isibhalo, ndifunda yona kanye apha. Ndinayo ibhaliwe, kulungile, kulungile. Kwaba se-Efese isibini, babizwa abantwana abangathobekileyo. Njengo Eva wayenjalo, engathobeli ilizwi likaThixo. Abantwana bokuthobela, nokungathobeli, abananto ifanayo. Ngoko, kungathini umtshakazi kaKristu anxulumane nehlelo? Ngelixa omnye, ongathobeliyo, omnye ethobela. Angathini omnye abe lilizwi aze omnye ilizwi eligqwetiweyo? Lingathini yenyukazi nomfazi unyulu bahambe kunye ukuvumelana? Abanakuyenza loo nto, abanakudlelwane konke konke. Phumani phakathi kwabo, yekamtyholi, liphawu lerhamncwa iyangqoko lonto ngoko onke amahlelo andikhathali nokuba ngawapi uThixo uyathatha hayi ihlelo abantu ngenxa yegama lakhe ihlelo nakuyamkela lenyaniso uyakuthatha ubuqu bomntu onokubona uThixo ajonge elizwini lakhe aze alikholelwe aze angabi ngombutho kodwa aphilele uThixo hayi ukwenzela umbutho wakhe ubukelekele bobulumko bobhishophu othile okanye into ethile iyifundisile injalo lonto abantwana abangathobekileyo nabantwana abathobeleyo abanando ifanayo omnye wabo ungowemini yokukhanya omnye eyobumnyama nethunzi isigaba esingcolileyo esi sigaba singcolileyo sethunzi iindibano zobusuku imidaniso kodwa ngabecawa ilungile kuthixo wabo abanando ebagwebayo malunga nayo akho nto ebakhathazayo kutheni ayindigwebi into yokucheba inwele watsho umfazi sukuvisa ubuhlungu isazela sam akasenaso isazela kunenyoka inamahleza njalo loo nto ngokuqinisekileyo kanaso akazi yintoni isazela sitshiswe kakhulu de akazi ukuba siyintoni njalo loo nto bayajikeleza phezu kwelizwi likathixo bathi kutheni oko yinto ethile yakudala sukunyuka uye phaya baligquba nje lengxolo beqhubekeka nakanjani abazi nto ngothixo unonuqhakancu ebenokwazi malunga nobusuku baseyiphutha injalo loo nto nyani benomfaneleko wobuthixo kodwa bewaphika amandla ako kwabanjalo mka kuba ngabanjalo abahamba bengena izindlu ngezindlu baza bakhokelele abafazi abasileyo Oh, sithandwa, wena ufanele wenze oku. Oh, sithandwa, ndicinga lowa wakho mdala umshumayeli ezantsi phaya ukuba nje wena. Oh, uyakukhangeleka mhle kweyokuqubha okanye nokuba niyibiza ntoni into wena ukuba wenza konke oku. Nokuba nibiza okuya nokunye kutheni umdiza nje umncinci awuyikwenzakalisa muntu ngowebandla kwaye uyalazi ihlelo lethu liyajongeka njengawabanye sukulikholelwa elaxoki lidala liqatyiweyo uyakuxokisela injalo loo nto ewe mhlekazi ilungile kuthixo wabo ow ucinga ukuba iyamangalisa kwaye bayamthanda ngaloo nto bethu bayakuxambula nawe bayakuma ngqo baze bakuphaphazelele malunga nayo kutheni ngokuqinisekileyo usathana wama kanye phambi ebusweni bukayesu kristu ulizwi wazama ukuthi ibhaliwe kwaye nango apho yena ilizwi elingqinelweyo likathixo wathi jikela emva kwam sathana hamba nje wenze into ekwanye njengomfo wathi kum ngelinye ixesha wathi ngoku ukuba uyakholelwa ubhaptizo lukamoya ongcwele lulungile kwaye uyakholelwa unalo lona wathi ndibethe ngobumfama yayingumshumayeli wathi ndibethe ngobumfama wathi upawulos wabetha indoda ngobumfama ngenye imini ndathi mnumzana ndingathini ukubetha ngobumfama ngelixa sowuyimfama kakade ndingathini ukukubulala ngelixa sowufile kakade wathi mna amehlo am angamashumi amabini anamashumi amabini ndathi icala lakho lasenyameni kodwa useyimfama akunakwenzeka ibhayibhile ayizitoliki izinto sithetha apho ibhayibhile ithethayo sithule apho ithuleyo ndathi kulungile xa ueliya wasezantsi edothan yabona nako kusiza wonke umkhosi wamasamariya ubangqinga kwaye isicaka sabalekela senyuka sathi ow bawo wam sathi bawo wam sathi amasamariya asingqongile ueliya wahlikihla amehlo akhe wavuka wathi baninzi abangakuthi kunabo bangakubo sathi andiboni bantu wathi thixo vula amehlo akhe ngoku wayeyimfama waza wajonga kulaa mprofeti mdala naphezu kwentaba kwakugcwele iingelosi neenqwelo zomlilo namahashe omlilo waza waphuma phaya kwaye yathi ibhayibhile wababetha ngobumfama ubumfama entweni kuye waphuma wathi ingaba nikhangela ueliya ewe sikhangela yena wathi izani ndiza kunibonisa apho akhoyo ueliya ebakhokelela kueliya imfama ndathi uyazi ndiza kuthini kuwe kanye nje oko inkosi yakutshoyo kwihlo jikela emva kwam kwalasela abantwana abathobelayo nabangathobeliyo abananto bafana ngayo abangathobekileyo banqula uthixo wabo ow bathi sikholelwa ibhayibhile ewe ngumthi ongumxube yabona bongeze ihlabathi nolwazi kulo umthi kaSathana uqutyiwe yabona wathatha kumthi kaSathana okulungileyo nokubi. Oh, sikholelwa ilizwi ngokuqinisekileyo kodwa hayi lonke lalo. UEva ukholelwa ilizwi naye kodwa wavumela uSathana athathe umthi wakhe aligqwethe lona kancinci. Yiloo nto iyo nabani na uyakongeza ilizwi okanye asuse libe linye ilizwi kuyo usenguye izolo namhlanje naphakade. Qwalasela, kulungile, esi sigaba sesobumnyama kodwa sesebandla. UThixo wabo bayamthanda ngaloo nto indlela abavumela benze ngayo. Abanakugwebeka, akukho nto ibakhathazayo, okoko nje bengabe bandla. UBhalamu walifundisa ibandla into ekwanye. Masimanyane sibanye sonke, yayiliqhinga lokugqibela. UThixo zange wabaxolela ngokukholelwa ubuxoki obunjalo. Khumbula, yayisisono esingaxolelekiyo. Amatyeli amathathu eBhayibhileni ukuba nawuphi umntu ongeze ilizwi libe linye lotoliko lwabo elizwini likaThixo emva kokuba lingqinele inyaniso. Emyezweni e-Edeni, injalo, emyezweni e-Edeni, ilizwi elinye elongeziweyo labangela ukufa. Xa uBhalamu wongeza ilizwi lokuba siyafana sonke, bona uThixo zange amxolele uSirayeli ngoko. Ngamnye kubo batshabalala intlango ngaphandle kwabathathu uThixo wabakhuphayo. UYesu wathi bona bonke ngabanye bafile oko kukwahlulwa ngonaphakade, banyamalala bonke, zange baxolelwe. Sisono esingaxolelekiyo, zange wabaxolela. Oh bethu, yibaleke bantwana bokukhanya kwangokurhatya. Jonga ngoku, ngubani umkhokeli wesi salemihla esinenkolo isigaba esingcolileyo? Ngumtyholi ethatha la mthi wokulungileyo nokubi kwaye ubeka phandle phaya. Qwalasela, ezisa owakhe omhle umtshakazi webandla kuzwelonke wequmrhu emtshatweni. Leyo yeyilungileyo. Ibandla lakhe elihle lobunzululwazi kunye nazo zonke izidanga ezinokufumaneka, iPhD ezisuka kwibandla likaKristu, iPhD ezisuka eBhaptizi, rhabe, kwamoya, nazo zonke, ezizisa zonke kunye nezihonjisiweyo, izinxibo necawa ezinkulu, zonke zisiwa kwizolwonke wequmrhu sibanye, ayisokuze ixoleleke ngabo. Ihlelo, ukunxiba uphawu lwehlelo luphawu lwerhamncwa. Sigqithile kuyo apha ukuyenza. Yibalekeni bantwana, yibalekeni. Yabona? Enkulu entle icawa isiya kunxibo lukazwelonke, ukunxiba uphawu lwakhe. Ezimfutshane, ngokuqinisekileyo, isinxibo sobuhlabathi, ukunqwenisa, ukuqatywa, abafundi abalunge kakhulu bakamtyholi ukuba babambise unyana bakaThixo. Ukutshata elungileyo, ezelwe ngokupheleleyo inkwenkwe, ayikhuphe ayise kwendala ekrwada into enjalo, injalo loo nto. Enjani uthe, ukucheba inwele, kunanto yakwenza nani? Mzalwane, masime apho nje umzuzu, ndiva nje umntu othile echasene noko, kungaba kungaphandle ezingcingweni ndaweni ithile. Phulaphula, inwele emfazini sisimbambathiso sobuNazarete. Inwele kuSamsoni yayisisibhambathiso sobuNazarete. Kwaye xa umfazi echeba iinwele zakhe ngenene uphika isibhambathiso sobuNazarete bakhe sokuba ngumtshakazi kuKristu. Ngokuba phaya laa nto inye bonakalisa wonke umfanekiso. Ichanekile. UmNazarete nguye lowa ungcwaliselwe umsebenzi. Ingaba injalo? USamsoni wayengcwaliselwe kwisigaba nakumsebenzi, ngoko ke waba neenwele ezinde. Umfazi ongumntwana kuThixo uyaziyeka iinwele zakhe zikhule ukubonisa ukuba ungcwaliselwe kulo lonke ilizwi likaThixo. Ukuba uyazicheba, andikhathali udanisa kangakanani ecula usekwayaleni, uthetha ngeelwimi, ubaleka isihla inyuka, okanye unazo zonke iintlobo zoncedo ekuhlaleni, ufile. Lo ngu itsho inkosi, ilizwi likaThixo, amaKorinto okuqala 14. uphike isibhambathiso sakhe sobuNazarete waze wasithengisa kuThixo wesi sigaba sale mihla. Uyayenza loo nto. Ngoko usizi kuwe nenekazi okanye mfazi. Ababambisi benene bonyana bakaThixo njengoko kwakunjalo, njengoko watshoyo uYesu, njengoko kwabanjalo ngemihla kaNowa, ubuhle babafazi baza onyana bakaThixo baqalisa ukutshata phakathi kwabo, ke kuya kubanjalo xa unyana womntu ebuya. Kwaye uThixo wabo ucinga kuhle kakhulu, kubukeka uyinzululwazi, ulwazi ifashoni yeHollywood, enze umfaneleko kwivenkile yakhe, uqinisekileyo. Konke oku apha uncangathi nezinto uyazi. Kwaye yena ibandla liyayithanda nje. Oh bethu, ndiyakunika uyiqonde, ndingumwisile, ndingumrhabe. Umalusi wethu unomqondo ongcono unokutsho into enjeya. Akanamqondo owaneleyo ukuba atsho izinto azitshoyo uThixo ngoko. Yabona? Lona ibandla liyayinqula nje, liyayithanda nje oko likufunayo. Aliyikunxulumana nayiphi into mzalwane, okanye lize nakuyiphi into elenza lenze into eyahlukileyo kuleya aba bale mihla ooJezebele bayiyo, ngoba oko yimvelo engaphakathi kulo. Kungaba yenye njani imvelo? Ngubani onokucinga ngokongeza umlinganiselo kwisimo sakhe? Ukuba wawuzalwe ukuba ube zinyawo ezintlanu ubude, akunakuba zinyawo ezintandathu. Oh, ehe, njengomatshini wokutweza kaBooth Clibborn. Ngoko phulaphula ndoda, wena gquba loRicky, ukuba wawuzalwe ukuba ube yindoda, ngoko yenza njengendoda. Ezi zixa zijingayo ebusweni bakho neziphothekileyo ezikhangeleka zinqwenelisa, kutheni wena sizukulwane sigqwethekileyo senyoka? Yintoni ingxaki nani nakanjani? UThixo wam uya kusigweba isisizwe ngenye imini ngomlilo, uya kusintywilisela phantsi ngkolwandle, iyure yakhe yomgwebo isondele, ihlabathi lonke liya kumka. Iyure yakhe yomgwebo isondele, ihlabathi lonke liyamka. Ugqwetheko oluyinkolo, ugqwetheko lwabantu, amadoda awazi nkqu ukwazi sinisini abasiso nabafazi ngokunjalo. Bama benxibe ii-overall zamadoda okanye ezimfutshane iibhlukhwana, impahla ezi konke ukushukuma wakhe nobume bomzimba wakhe, aze azibize umKristu. Akalilo nenenekazi yekanje umKristu. Uliyenyukazi lestrato elisetyenziswa nguSathana, ephenjelelwa nguSathana ukuze athumayele oonyana bakaThixo esihogweni ukuzalisa ilizwi athe uYesu Kristu liyakwenzeka. Beningajonganga ukutsho oko, kodwa uyitshilo nakanjani. Yabona apho lo moya unobunkolo uvela khona, umthi oxubileyo. Uthi yintoni engalunganga kunye nesasileksi, okanye nantoni abayibizayo pedal pushers, okanye nokuba yintoni? IBhayibhile ithilo ukuba nawuphi umfazi yokunxiba impahla ezenzelwe indoda lisikize emehlweni kaThixo. Lowo ngu-itsho iBhayibhile. Nomfazi ocheba inwele zakhe wanyelisa intloko yakhe. Kwaye asikuko no kuyinto esisono kumfazi ukwenza umthandazo enenwele ezimfutshane. Itsho kanjalo iBhayibhile, athandaze esidlangalaleni enentloko engagqubuthelanga. Kwaye yakhe, oh, uthi ndithwala umnqwazi. Mhanani sindini ubafundisa abafazi into enjeya ngelixa iBhayibhile ithe iinwele zakhe uzinikiwe ukwenzela isigqubuthelo, hayi owenziwe ngumntu umnqwazi. Yiloo nto iBhayibhile ekutshiloyo, andinaxanduva, ndinoxanduva nje lokunixelela nyaniso. Sanokungathembeki njengoko iBhayibhile itshilo, baliphatha ilizwi likaThixo njengenkohliso ukulingisa okanye ukuhoya imfuno zoxengaxengayo. Ndinegama apha elingungcolileyo apha, ndinoElvis, ebhalwe phantsi endaweni kangcolileyo, konke kumalunga nento enye. Igama Elvis lithetha ikati, kwaye igama uRicky lithetha impuku. Xa usithi uRicky omncinci, uthetha impukwana encinci. Into umbiza ngayo, ilondo ayiyo. Umntwana wakho ubizwa ngoko liguqule ngokukhawuleza ngenxa yevangeli. Sukuthiya umntwana zange weva ngegama elinjalo emva eBhayibhileni okanye nakwesiphi esinye isigaba, siso isigaba igama lesi sigaba. Zange kubekho ezigqwethekileyo impuku nekati kuphaya. Zonke ezi DJ zezigidi zedola nabantwana bephuma apha abayikwa ukuya esikolweni bengenanto enento encamathele endlebeni kunye nonomathotholo omncinci omdala empokothweni nje bhum di bhum. Oh, banyuka baza endlini kwaye senze bona abafo bazama ukupeyinta indlu yam phezulu phaya sathi susani laa nto imke apha ukuba nakusebenza ngaphandle kwayo ngoko buyekeni umsebenzi. Indenza ndibe buphakuphaku kakhulu, andikwazi nkqunokuma apha. Siyinikezele le ndawo kuThixo, asifuna olo hlobo lobuvuvu bebhuri bhuri bale mihla yokugqibela apha. Dadi, cimeni okanye uyeke umsebenzi. Qwalasela nakubeni benenkolo, oh, ngokuqinisekileyo bayaya ecaweni baze bame esangweni umamele kwibhuri wohri. Kananjalo qwalasela umtshakazilizwi kaKristu uyenyuka ngokunjalo. Njengoko sibona apho umchasi Kristu ayakhona aqale emva phaya kwaye ngoku esiza entloko uzwelonke wequmrhu liya kuyibeka kwintloko yobucawa. Kwaye ibandla elincinci elizileyo ngokunjalo umtshakazilizwi kaKristu ukuhla ngesigaba liya kwintloko kuba yena uza kubuyiselwa amanywe kwiqabane lakhe. Okoko kanye njengebandla nento yonke engenye ufanele amanywe. Ingqolowa yonke into engenye ibuyela emva kwintloko yayo apho yaqala khona njengoKhayini noAbel. Umtshakazilizwi enyukela kumntu welizwi likaThixo ebonakaliswe kwesi sigaba singcolileyo esiphila kuso. Yabona apho unyukela khona? Kwaye uSathana kwamsinya uyakuthatha umtshakazi wakhe obukrelekrele aze aphakamise le inkulu leyo ingumchasi Kristu amanqwanqwa aze ambeke phezu kwetrone lize lonke ihlabathi lilandele emva kwakhe. Uze emva koko afike uKristu kwaye aba babini abanakubakho kwixesha elinye kwaye ubukumkani bakhe buyakuthatyathwa buyakutshatyalaliswa. Kwaye uKristu ulizwi likaThixo, nto leyo umfazi uyinxalenye yomzimba wendoda, abababinanga banye. Kwaye umtshakazi, ibandla ilizwi, abantu ababizwe bakhutshelwa ngaphandle apha naphaya ngenxa yegama lakhe, baya kuhlangana emzimbeni kaYesu Kristu. Kwaye ubukumkani bomchasi Kristu buya kuthatyathwa butshatyalaliswe aze uKristu athabathe itroni ahlale phezu kwetroni kayise wakhe uDavide alawule phezu komhlaba iwaka leminyaka emva koko alinikezele ibandla kuThixo lingenabala nasiphako. Ewe, ngoku qwalasela inwele zakhe ezinde isibhambathiso sobuNazarethi elizwini. Siza kufanekisela umtshakazi kaKristu ngoku. Sifanekisele umchasi Kristu apho akhoyo owenkolo nento yonke ubunzululwazi. Ngoku othobekileyo omncinci umtshakazi kaKristu ukholelwa nje ilizwi nokuba ungubani ziziqu. Ndiyathemba kwaye ndiqinisekile baninzi abahleli apha, baninzi abaphulaphuleyo. Ndiyathemba ukuba mna naye wonke ubani kuni nonke niyinxalenye yala mtshakazi. Ndiyathemba baninzi kwaye iyakuba bonke abo bathanjiselwe oko bayakuba koko ngoba yimvelo yabo. Bayabona ilizwi lingaqonda kuphela ilizwi alinakuqonda ihlelo okanye ugqwetheko lazi ngcono lilizwi yabona alinakuqonda nto ingqolowa ayinakuba nto yimbi kuphela ingqolowa yaqala ingqolowa iyakukhula ingqolowa kwaye ukhula alinakuba ingqolowa noko inkcenkceshelwa ngentambiso enye yabona kodwa ayiyo ngqolowa njengoko ndiyatshoyo ngenye imini malunga nomthi onamasebe ahlukileyo kuwo. Iinwele zakhe ezinde isibhambathiso sobuNazarethi sibonisa ukuba yena ubhambathise kuThixo. Isivato sakhe esihle selizwi lakhe lesithembiso sesigaba aphila kuso sibhijelwe kuye singqinela yena umtshakazi ngaye uYesu wamaHebhere 13:8 uYesu Kristu ikwanguye izolo namhlanje naphakade. Njengoko uyinxalenye yomyeni lizwi unyanisekile kuye kuyo yonke into. Kukuchonga, kukuba mfazi uyaphuma apha, kwaye utshatela endodeni, aze aphume athandane nenye indoda, abe nento yokwenza nayo, aze abuyele kwindoda yakhe, ifanele imgxothe, ingaba injalo. Kufanele anyaniseke kuyo, ngoba ubhambathisele kuyo. Naye umtshakazi kaKristu ubhambathisile kuKristu, kwaye yena ulilizwi. Hayi nku nokubethela iliso kwelinye icala. Umfazi akafanele nku ukubethela iliso enye indoda. Ufanele angenzi phawu nayiphi intshukumo kuyo, kuba ngokupheleleyo ungumtshakazi kumyeni omnye. Asifuni nenye yemithi yenu iqubileyo amahlelo enu. Nyaniseka kuKristu ilizwi, uya kulingqinela ukuba lona linyanisile. Hayi mhlekazi, hayi nkuno ukushukuma kwayo nayiphi into ebhekiselele ekuthandaneni nayo, hayi ukuzibandakanya kumaqumrhu ayo okanye nantoni engenye, okanye imvumele amfake ezingalweni zakhe okanye kulondolozo lwakhe okanye athethe kuwe ngale ndlela ngalaa ndlela. Phulaphula kuphela kwizwi elinye, ezamo izimvu ziyalazi izwi lam ongaziwayo ngeke yintoni izwi lakhe, lonke izwi lomntu lilizwi lakhe umntu. Kwaye le yiloo nto iBhayibhile hayi negama elinye kufanele longezwe kuyo okanye lisuswe kuyo, hlala nje nelazwi. Ongaziwayo azinakumlandela ihlelo. Njengoko yena uyinxalenye yomyeni enyanisekile kuyo yonke into, elinde umtshato uhlanganiswa hayi kuzwelonke wequmrhu kodwa esibhakabhakeni kwisidlo somtshato. Unikiwe oko kokwebandla lethu, ukunikiwe kwaye kutyhiliwe kuye iimfihlelo zamatywina asixhenxe eBhayibhile. Yabona? Uyabona ubuyatha bomkhohlisi, kusondele kakhulu enyanisweni kude kuphanze kulahlekise nabanyuliweyo. Uyayibona yena, uyayibona imimoya emibini echaseneyo isebenza kwesi sigaba singcolileyo. Ingaba uyayibona? Ngamnye unenkolo kakhulu uKhayini noAbeli, imimoya kwakhona isiya kwiintloko zayo isekwanye njengoko yaqalayo. Omnye unqula ngobuhle nangolwazi nangayo imfundo nangobunzululwazi nezithethe, kuze omnye ngokholo lwesityhilelo selizwi likaThixo. Yomibini imile kanye kwesi sakhiwo ngale ntsasa. Injalo loo nto. Isityhilelo okanye ukholo elizwini lakhe akabangi lwazi owenene unyanisekileyo umKristu. Bathi, ingaba unayo unesidanga sobugqirha? Akenzi bango, ndikholelwa ilizwi lakhe. Yabona? Akenzi nawaphi amabango, akabangi ukuba ufundile, akanguye nowaluphi ihlelo, nawuphi umbutho, naliphi iqela, yekaKristu. Ngumfazi wakhe, hayi umfazi wecawa. Ngumhenyuzi. IBhayibhile ithe wayelihenyu kwaye unina wamahenyukazi, kwaye bonke baya kuhlangana benze ihenyu elinye. Kwaye olwahlobo lomfazi ngumfazi onganyanisekanga kumyeni wakhe, kwaye ebanga uKristu njengomyeni wakhe, kwaye engowehlelo. Obunjani ubuvuvu? Singaba kaKristu, kodwa ekuthobekeni lo mncinci unokholo umfazi ophila ngokholo, umtshakazi, umntu apha phaya, apha kude, ndaweni ithile, engenye, elinye ibandla, elinye ihlelo, nokuba yintoni, kwenye engeyiyo, ukholelwa ilizwi likaThixo. Ethobekile, elinde ngothando isithembiso sesigaba ukuba siqinisekiswe, ukhangele kuso uyinxalenye elalizwi, kwaye ubugadile ubomi bakhe ukuba buveze elalizwi. Bazalwane, aniyiboni loo nto? Ndiyathemba igqithanga ngaphaya kwenu. Umzimba ulindele oko okulilizwi, ulindele ubomi obungumoya ukuba liqinisekise okanye lilenze liphile yiloo nto alinde yona yena. Akukho bomi bumbi buya kusebenza kuye. Akanakuza ebomini ngenye indlela, noko uyayiva phandle phaya, kwaye uyazi ukuba iza kwenzeka, ngoko apha yenzeka aze avuke. Uthe uThixo makubekho, kwaye wavela njengokuqala wavelayo. Bantwana abangathobekileyo ithetha ukuthobela ukungathobeli kuthetha ukuvukela ndikhangele lonto kwesichazi magama ukuqiniseka uvukelo ukuvukelana nantoni elityhiliweyo ilizwi likathixo njengokayeni watyhilayo wavukelana nesityhilelo sika-abheli esityhiliweyo singqinelwe nguthixo ukuba sasilungile waze uKhayeni wavukelana naso wambulala umnina wawakhe abafarasi nolwazi lwabo lobuhlelo lokuba laliyintoni ilizwi likathixo indoda echongiweyo bavukelana nelingqinelweyo ilizwi likathixo elibonakalisiweyo lomhla uYesu Kristu yaza yambulala yena injalo loo nto yiloo nto abantwana abangathobeliyo bayiyo abavukeli bechasene nelizwi likathixo uyabona ngokwapho bakhoyo Oh, imihla imimangaliso yedlula uYesu Kristu kayonto inye okwangoku akukho nto injalo njengobhaptizo lukamoya oyingcwele yonke laa nto bobuvuvu yabona ukuvukela akudingeki batsho into ezimbini yitsho nje ibenye kwanele oko kukuvukela kanye apho abanakuthi akunamehlo akunandlebe kufanele uthathe umzimba wonke ilizwi lonke yabona umoya oyingcwele uyabiza phumani kuye ningabi ngamadlelane nemigaqo yakhe yobuhlelo njengoko ehleka kwaye enyemba ilizwi likathixo lwalo mhla kuba uthixo akangawuhlekisa khumbula nje uyakuyifumana ungakhathazeki uyakuyifumana ibhayibhile kwabase-efese isine amashumi amathathu ukuba ufuna ukuyibhala phantsi loo nto kwabase-efese isine amashumi amathathu ithe uthixo asingokuhlekisa nantoni umntu ayihlwayelayo uyakuvuna yona abanako ukuhlekisa benze intlekisa baze batsho ezi zinto basinde njengesonka emanzini siya kubuyela umtshakazi kamtyholi ebhijelwe kubunkolo bakhe bokuthanda isono nolwazi kwesi sigaba singcolileyo ukuba sikukhohlise bow bethu konke ukuqhogana okanye ihlelo loomoya abalukuhlayo ngolwazi lobunzululwazi nempucuko yale mihla ebanga siza kuvalwa nje kwimizuzu embalwa ndiza kufanele ndime ngoba andikwazi kuyigqiba yonke yabona ebanga ukuba wakha ilizwe elikhulu lokuba uphile kulo ubanga ukuba kwimpucuko yakhe wakhe icawa ezintle iikholeji izikolo izibhedlele amathala encwadi noncedo lomzuzwana ukwenzela abantu ngaphandle kwelizwi likathixo uyenzile ubonakalisile ukuba angayenza kwaye abantu bawele kuyo ewe mhlekazi izikolo amahlelo inkcubeko abantu abanxibe kakuhle abantu abondlekileyo ndikhetha ukuma kumgca wesonka ndize ndilunge kuthixo kunokuba neqhotsiweyo inkuku amaxesha amathathu ngosuku ndibe ndingowehenyukazi njengalaa nto khumbula iyure isondele xa uphawu luyakuza uyakufanela ube kulo okanye ngaphandle kulo liyakuza njengesela ebusuku liyakunqakula kanye phaya kwaye phaya akuyikubakho ukukhwesha uphume kuyo ngoko sowulithathile phuma ingelosi yehla isuka ezulwini inobuso obukhazimlayo yaza yadanduluka ebantwini yawushukumisa umhlaba phumani kuyo ibhabheli kuba iwile musani ukuba ngamadlelwane ngezibetho zayo bantu bam phumani kuyo phumani asisanduli kuyifunda elizwini ngethuba eligqithileyo ingelosi ngumthunywa uyabona yehlile qwalasela umoya oyingcwele phumani kuyo ukuze ningabi ngamadlelane ngoku wakhe zonke ezi zinto yakhe icawa ezinkulu yakhe ikholeji izikolo yathatha abantu yabafundisela kwengcono ebizwa impucuko kwaye babafundisile ngempucuko yale mihla ebazise emhadini wokufa ngolwazi yabasusa kuthixo nakwilizwi lakhe aniyiboni yonke le nkqubo niyakubona oko bandla ngaphandle emoyeni ukuba niyayibona kwiicawe zenu phandle phaya, yithini amen. Inxalenye yabo iyakukwazi apho nimi khona, yabona. Wayenza loo nto umfazi, yena nguThixo walo mhlaba. Kwaye wakhe ikholeji, wakhe idyunivesithi, wakhe izibhedlele, wakhe amathala encwadi. Wakhe zonke ezi zinto ukwenzela kunceda umntu okomzuzwana nje okwaneleyo ukumkhohlisa, ukususa kwelizwi. Kwaye baqhubele phi? Icawa yonke yehlabathi inyalwe ekufeni ngoba uThixo utshilo ukuba uya kulitshisa ihenyukazi nabantwana balo ngomlilo ongacimiyo. Phumani kulo bantu, sanokubanjiswa phaya. Phuma kulaa nto ngokukhawuleza unokuba nakho. Ngolwazi lwakhe lobunzululwazi ube nakho ukukwenza oko ngokuqwalasela ngaphandle kwelizwi likaThixo. UThixo zange asimisele ukuphumela ngaphandle sibe nezikolo, zange. Zange asixelele ukuba sakhe izibhedlele, zilungile. Zange asixelele ukuba sakhe amathala encwadi, hayi mhlekazi, zange. Wathi shumayelani ivangeli. Kwaye ivangeli ibonakalisa, idandalazisa amandla kamoya oyingcwele. Wathi uPaulus, ivangeli yeza kuthi, hayi ngelizwi kuphela, kodwa ngokubonakaliswa nangokudandalaziswa kukamoya oyingcwele. UPaulus wathi, andizange ndize kuni ngamazwi amakhulu obulumko bogqirha uthile, kodwa ndeza kuni ngamandla nokubonakaliswa komoya oyingcwele ukuze ukholo lwenu lungabi sebulumkweni okanye kulwazi lwabantu beli hlabathi, kodwa libe kumandla uvuko lukaYesu Kristu ngokuba uyaphila okwanguye izolo namhlanje naphakade. Sincede Thixo ukuba sikholwe into ekwanye, kwaye uThixo ungqinele into ekwanye njengoko ebesenza. Uyakugcina ekubeni ningaboni isityhilelo esinyaniso nasekukholweni ilizwi likaThixo elityhiliweyo langqinelwa namhlanje ngezikolo zakhe, amathala encwadi okufundwayo, izibhedlela nanjalo njalo. Yabona, uyanigcina nisuke kuyo. Ngoku uyatolika njengoko wenzayo kuFaro, ezama kunigcina ningaboni intsingiselo yelizwi elingqinelweyo lesithembiso sesigaba sakhe ekukhanyeni kwangokuhlwa elingqinelweyo kwaye libonakalisiwe. Uzamile ngolwazi lwakhe nezikolo nabantu abangcono abafundisiweyo nezithethe nanjalo njalo ukunigcinela kude ekuboneni oko. Nantoni na ukuze ungabisajonga oko ubone ukuba uYesu Kristu. Wazi njani ukuba nguYesu Kristu? Yena ulilizwi, kwaye yena ulilizwi lesi sigaba, kwaye esi sigaba utshilo ukuba oko kuya kwenzeka kwesi sigaba, kwaye nanku isenzeka. Yabona, yabona, uzama ngokungcono kwakhe ekugcineni ukuba ungakuboni oko. Uya kujikela nabuphi umdaka buye kulo ngako anakho, yabona. Iya kulibiza abaqengqeleka abangcwele nayo yonke enye into. Iya kubiza uYesu Belizabhule, kwaye babiza umphathi wendlu Belizabhule. Kubeke laphi indlela abaya kubiza abafundi bakhe, yabona. Yabona, uzama ukugcina ungayiboni eyona ntsingiselo yelizwi. Hayi oku, yabona, uyalitolika lona esithi lithetha oku. Wathi uThixo, ndithembisile kwimihla yokugqibela, ndiya kunithumelela uMalakhi isine. Ayidingi kutolikwa, wayenza. Wathi, kwaye njengoko kwakunjalo ngemihla kaLothe, ihlabathi liya kuba kwimeko yaseSodom, kwaye ngelo xesha ndiya kutyhila unyana womntu ngayo ngokuqinisekileyo. Sibe nazo zonke iintlobo zokulinganisa nayo yonke engenye into yayo, kodwa sinayo leyo yenene kananjalo, yabona. Wathi uya kuyenza. Wathi uMthasi Kristu uya kuvuka kwaye aphantse akhohlise namanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Kodwa wathi bayeke baqhubeke, ubuyatha babo buya kubonakala. Kutheni? Imvamvanyo lizwi iya kubonakalisa oko, yabona. Xa ifika kweliya ilizwi okuya bekungasemva ngale ndlela ngaleya, owu, andikholelwa kwimbewu yenyoka, andikholelwa kule leya kunye nenye. Ayizange yatyhilwa yabonwa, ayizange. Oh, mzalwane, khangela nje apho siza kufanele sivale ngokuba intsimbi yeshumi elinesibini. Qwalasela, ezama ukunigcina ningayiboni intsingiselo yelizwi lesi sigaba lokukukhanya kwangokuhlwa litolikiwe. Lithetha ntoni? Lixesha lemfuduko likufuphi. uThixo uyeza kulanda yena njengokuqinisekileyo njengehlabathi, yabona? Ngoku ndifuna ukunibuza umbuzo ngelixa intsimbi yeshumi elinesibini ngoku imizuzu emihlanu egqithileyo kwaye siya kuyiqhubeka ngobusuku. Ningaba niyambona uThixo wesi sigaba? Niyayikholelwa? Uyayibona ukuba injani icawa ubukrelekrele ubunzululwazi? Ihlabathi lonke likuloo nto, yabona, ihlelo. Kwaye uthi, ndingumKrestu, leliphi ihlelo ukulo? Kulungile, ukuba ndingowehlelo, andikholwa ukuba ndiya kuba ngumKristu. Ngoku elo ligama elikhulu kodwa injalo loo nto. Ndisandula ukugqiba ukuthi ulwazi nobunzululwazi nobuKristu azinabudlelwane konke konke. Enye ikamtyholi ize enye ibe kaThixo. Nantoni na iphika ilizwi likaThixo hlalela kude kuyo, yabona, hayi mhlekazi. IBhayibhile ibiza eyemihla yokugqibela ukuba amaKristu aphumele ngaphandle kwelaa henyukazi lowo ngumthi wokulungileyo nokubi. Ngokuqinisekileyo unelungileyo. Ingaba kukhona uphi umntu ongathetha kakubi ngesibhedlela? Hayi mhlekazi. Ithala lencwadi? Hayi mhlekazi. Imfundo? Hayi mhlekazi. Kodwa yabona, babanika oko ngaphandle kwelizwi. Yabona, eyinkohlisa ngayo. Babanika icawe yokuya kuyo, unqulo, unqulo, uThixo ehleli phezu kwethrone, iBhayibhile sele yakuchaza oko. Ngoku ngomnye yaloo mizimba. Kuwo kuphela imibini yayo emhlabeni ngoku, kwasoloko kunjalo, kwaye kuya kuba njalo, de uYesu abuye, kwaye omnye wayo uya kutshatyalaliswa. Ngoku ngomnye waloo mizimba, omnye wayo ujoyinile, omnye uzalelwe kuwo, yabona? Omnye wawo uyinxalenye yawo, ngokuba uzalelwe kuwo, kufanele ube yinxalenye yawo. Ndingaphika ukuba ndinengalo, akukho ngaphezu kokunokuba ndingaphika nalinye ilizwi likaThixo. Ukuba ndiyinxalenye kaThixo, yinxalenye kaWilliam Branham, ndingamalungu, kwaye lonke ilungu lililungu lam. Kwaye lonke ilizwi likaThixo lifanele lilungele umoya wam, lilungele umphefumlo wam, lilungele intlalo yam, lifanele lilungele imbono zam. Ukuba imbono zam zinxamnye kulo, ngoko umoya kaThixo awuhlali kum. Injalo loo nto. Akunakho ukuphika nelizwi elinye lalo. Ungomnye womnye umzimba. Fanele ube nguye, ifanele nje ibe njalo. Ingahle ibe ngumzimba kaThixo lo ngokwelizwi, okanye umzimba kaSathana ngokwecawa. Kwaye ihlabathi lonke uya kufanele libele lecawa ethile, linqula uThixo othile. Ufanele unqule mhlawumbi uThixo olwazi, uxhomekeke koko, ukuve ngolwazi, uxhomekeke kule okanye leya okanye enye. Okanye uxhomekeka kwilizwi likaThixo ngokholo, uqaphele yena, alingqinele lona, alenze linyaniseke. Ibandla lenene likaThixo liqaphele ukuza kwelaa suku lovuyo lwemiliniyam. Xa esikelelweyo inkosi yethu iyakuza ixhwile umtshakazi wakhe olindileyo amke. Oh, intliziyo yam izaliswe luvuyo njengoko ndisebenza ndiqaphele kwaye ndithandaza kuba inkosi yethu ibuyela emhlabeni kwakhona. Oh, inkosi yethu ibuyela emhlabeni kwakhona. USathana uya kukhonkwa iwaka leminyaka asisayi kuba namhindi ngoko emva kokuba uYesu eya kubuyela emhlabeni kwakhona. Oh, bantu bale United States, apho lo myalezo uyayo ngoku, balekani kangoko ninakho kulo olu lwazi, isigaba sobunzululwazi esiphila kuso. Balekelani elizwini likaThixo. Nina, mna, akukhona mnye unakho, unakho ukulazi lona. Akukhona mnye unokulibonakalisa lona. UThixo uya kuzibonakalisela. Akukho namnye unelungelo lokutolika lona. Mna, akukho namnye umntu unelungelo. UThixo uzitolikela yena ngokwakhe. Wenze isithembiso. Uthe uya kukwenza oku ngemihla yokugqibela. Kwaye ngemihla yokugqibela, uThixo wesi sigaba singcolileyo uya kumfamekisa amehlo abantu ngobukrelekrele bolwazi kumthi oxubileyo wokulungileyo nokubi usabanika abantu. Kwaye naku apha kusiza laa nto inyuka elaa hlelo lisuka kude kwizigaba zobumnyama. Kwaye phambi kwezigaba zobumnyama konke kunyuka kusiya kwindoda enamandla kakhulu, uSathana, owathi ndiya kuzinyusela ngaphezu koonyana bakaThixo kwaye baya kumamela kum. Kwaye yena njengoThixo uya kuhlala etempileni kaThixo kwaye oonyana bakaThixo baya kuwela kuloo nto. Ngokuba kutheni unyana kaThixo uthi, kulungile, umfazi wam akayiyo, uyelungileyo, qhubeka qhubeka nje yabona uthi ulungile wathi onyana bakathixo ewe mhlekazi umntu nokuba ngubani wenziwa ngomfanekiso kathixo ukwenzela uzuko lukathixo kwaye umfazi uyimveliso ephindiweyo yendoda hayi ekathixo injalo xa unyana bakathixo babona iintombi zabantu ukuba zintle bazithabathela abafazi kwaye njengokuba kwakunjalo ngemihla kanowa uya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu ngokujonga ukuba ufuna ukwazi ngowuphi umgangatho ibandla elikuwo qwalasela umgangatho wabafazi abakuwo yabona kuba balibandla qwalasela into abayenzayo yabona nakwesi sigaba sohenyuzo jonga zange kubekho esona siyibi kakhulu esona sikhohlakeleyo siphantsi kakhulu isixeko sobuhenyu ehlabathini kunenazarethi kwaye khona phaya uthixo wakhetha intombi ingaba ikhona into elungileyo inokuphuma inazarethi kwaye kwesi sigaba singcolileyo apho uthixo wesi sigaba owamfamekisileyo amehlo abantu ngemigaqo yabo namahlelo kanye kwesaa sigaba uthixo ukhetha abantu ngenxa yegama lakhe nangona apha singabangakhathalelwanga kwaye sicekisiwe ngenye imini inkosi iya kuzisa abayo abakhethiweyo ngaphakathi esangweni kwaye oko kubalulekile ngako konke emva koko siyakucula sidume singqunqe imvane iyakusola iinyembezi zethu siyakuba nemnandi iveki yokubuyela ekhaya amawaka alishumi okuqala iminyaka injalo loo nto abantu abangummangaliso begama lakhe kwaye babizwa umtshakazi wakhe ingaba injalo nangona singakhathalelwanga kwaye sicekisiwe ngenye imini inkosi iyakuzisa abayo abakhethiweyo ngaphakathi esangweni kwimfuduko kwaye oko kubaluleke ngako konke kum ndiba indoda indala kwaye imihla yam iyaqalisa ukunyamalala kwaye amehlo am ayaqalisa ukuba mfiliba kwaye nesibanana sam esincinci sobomi siyaqalisa ukukhanya kancinci andibuyiki ubumnyama ngoba ndifuna ukutsho oku njengopawulosi ndiyamazi yena kumandla akhe ovuko awukhathaliseki nokuba bandingcwabele phi ukuba nditshone elwandle okanye ndithe emalangatyeni okanye ndityiwe ingonyama uya kulibiza igama lam kwaye ndiya kuthetha amen masithandazeni ukuba kukhona ngaphakathi apha okanye ngaphandle ezingcingweni zalo myalezo ngunqumleze isizwe kumabandla enu amancinci namaqela namaholo naphi na apho nihleli khona ukuba kukho othile mandikucenge mandikubongoze njengomlungiseleli wevangeli mandikubongoze egameni likayesu kristu baleka umsindo wesi sigaba sikhohlakeleyo sikukhonza uthixo wesi sigaba singcolileyo ndiyazi uthi ilungile balungile ngokuchanekileyo umthi ongumxube akunakudibanisa ulwazi nelizwi likathixo lilizwi ekufanele likholelwe ngokholo hayi ngolwazi akuliqondi lona uyalamkela lona uthi lilungile emva koko uphile ngalo konke akucela ukuba ukwenze ukuba kukhona uphi ukhoyo apha kwiqela lethu asinakwenza ubizo lwesibhuqo ukuze sininyuse sinizise apha ngokuba kukho ndawo okanye ngaphandle phaya emoyeni ngaphaya kwiingcingo zemfonomfono ukuba kukho nawuphi ongomnye ngaphandle phaya ongamaziyo yena musa bafazi ndiningxolisile ngale ntsasa hayi mna ndicaphule kuphela ilizwi inwele ezimfutshane ukunxiba zona ezindala impahla nizinxibisa ngokukhanukisa ngenene ukujongeka aniqondi ukuba umoya o ungaba ngococekileyo dade esithandwa xa kusiziwa emzimbeni wakho kodwa emphefumlweni wakho akuboni yintoni ekufumeneyo ingaba uthixo angenza intombi yakhe ijongeke ngokukhanukisa ukukhohlisa unyana wakhe ukuba amkhanuke ukubenza bobabini baphendule ngenxa yokukrexeza ingaba ngayenza dade zibuze loo mbuzo hayi hayi ngamashumi ezigidi iimayile sukuyibeka loo nto kuthixo mzalwane Ingaba uThixo kunike umoya welihlabathi de ungabi nokubona ukuba oko akulunganga? Ingaba wamfamekisile amehlo akho kwizithethe zecawa, ihlelo, imvumonkolo nanjalo njalo, ukuba ungaboni ukuba uThixo ungqinela ilizwi lakhe kwaye elenze libe njalo? Ingaba umsebenzi wakho, ingaba umphathi wakho, ingaba umfazi wakho, ingaba abantwana bakho, ingaba icawa yakho okanye nantoni na ikwahlulile elizwini likaThixo, lona elo likukuphela komthombo wobomi? Yibaleke, mzalwane wam. Ndiyakuthanda ngothando lobuThixo. Andihloniphanga nomnye wabazalwane bam ngaphezu kwakho. Konke konke, ukuba ndikwenzile, ndiyakubonisa intlonipho yomntu. Andizitsho ezi zinto ukucaphukisa. Ndiyabonisa, nditsho ezi zinto ngokuba ziselizwini likaThixo. Kwaye njengesicaka sikaThixo kunye nothando lukaThixo entliziyweni yam, ndinixelela ezo zinto ukuze nibone nize niqonde. Mhlawumbi beningenakwazi ukuba bendinganixelelanga. Ingaba ningayibaleka namhlanje? Ngoku naphina kunqumla umhlaba, masithobise iintloko zethu. Thixo uthandekayo, phambi kwam kulele ithifu, abantu bayagula. Ndibeka izandla zam phezu kwazo ukuba ubaphilise. Kwaye ndiyathemba, Nkosi, ngobusuku ukuba kuya kubakho inkonzo enkulu yokuba amandla kaThixo yakuba lapha, imiqondiso emikhulu nezimanga. Njengoko sivile iziphumo kule mihlangano mininzana yokugqibela, okunjani ukumangalisa ukubona kwenzekileyo. Ndiyathandaza, Thixo uthandekayo, okokuba uya kusinika isahlulo sesibini ngobu busuku. Ndiyathandaza ngentliziyo enyanisekileyo, Nkosi, ngokuba luthando lwam kuwe nelizwi lakho kunye nabo abantu. Siphe oko, Thixo uthandekayo. Kwaye ukuba ngaphandle ebaleni okanye kungaphakathi apha ngoku ukuba kukho othile ugulayo noxhwalekileyo kwaye efanele amke ngobusuku, engayi kuba lapha okanye ngaphandle phaya emabandleni okanye kwiindawo apho bahlanganeyo khona, ndiyathandaza ukuba ubaphilise. Ngoku, Nkosi, kodwa ngaphezu kwayo yonke impiliso, ukuba uphilise imizimba yabo kumhlaza, TB, nyumoniya, into ethile, baya kugula kwakhona, akukho mathandabuzo ukuba baphile ithuba elide ngokuba imizimba yabo isephantsi kwesono, isiqalekiso. Kodwa benze bafumane impiliso yenene engcwele, impiliso yomphefumlo, leyo yenza isidalwa esitsha sidlule ekufeni singene ebomini, kuze emva koko alindele kulo mnquba mdala intlangulo yomzimba emva kokuba umphefumlo uhlangulwe. Siphe oko, Nkosi. Banga bangawabaleka amahlelo nemvumonkolo. Thixo, kude phandle phaya kuzo imvumonkolo namahlelo didibene nabathile abalungileyo abazalwane. Kwaye Thixo, ndingayitsho njani ukuze bayibone kwaye ubenze babone ilizwi? Iyandikhathaza, kodwa ndiyazi kwakhona ukuba uthe akona mnye unokuza, awukhathaliseki ulunge kangakanani, ululame kangakanani, ulinene kangakanani, ade ubawo wam abe umbizile. Kwaye bonke athe ubawo wam wandinika bona baya kuza. Kwaye, Nkosi, ndiziva ndinoxanduva lwenene lokuxela inyaniso. Kwaye hayi njengoko uPawulosi watshoyo, baliphatha ilizwi likaThixo ngenkohliso, ngemigaqo yamahlelo iqutywe kulo njengomthi womxube wokulungileyo nolwazi okulungileyo kokubi, kodwa ngentliziyo evulekileyo nomoya oyingcwele. Siphe oko, Thixo, sindisa bonke. Ngoku ngeentloko zethu ziqududiwe namehlo ethu evaliwe, kwaye kungebhekiselwanga kum, andinakuyitsho ngale ndlela. Ayindenzi mahluko nokuba wenzile okanye hayi, indenza ndahluke. Ndiyanithanda kwaye ndiyathemba, anicingi ngoba kufanele ndithethe ngqwabalala. Njengoko uPawulosi watshoyo, ndingathanda ukubakho kunye nani kwaye ndiyakuguqula imo yam. Bekungekuba ebengabathandi, wayebathanda. Hayi njengoko uYesu kwafanele abohlwaye aze emva koko abafele, yabona, bawubaxolele, abazi nkqu ukwazi oko bakwenzayo. Ukucinga umntu ofuna ukulunga kwaye ezama ukulunga abone laa mtyholi, lowo nguye endichasene naye, omfamekise amehlo aba bantu. Esi sizwe kufanele siyavuta luzuko lukaThixo ukubona kwenzekileyo kuso kule mihla yokugqibela koku kugqibela. Kutheni ezimvuselelo zibetha amazwe amadala? Olu lulwandekazi lwasentshona khona ngapha eyona ikude intshona unokuya kuyo. Ngoku isithintelo sesono sidudumele ezantsi ngaphantsi emhlabeni. Kwaye umhlaba uyazika. Indawo neLos Angeles neHollywood ziyazika ngeintshi ezininzi ngeyure akukho ndlela yokuyinqanda. Ehe, silapha, nangaliphi ixesha siya kuva ubizo. Ukuba uyakwazi oko ngoku kungabikho mntu ujongayo. Kodwa ukuba uyazi ukusuka entliziyweni yakho, ndiyamcela, andinakuyazi intliziyo yakho de uThixo atyhile. Kodwa ukusuka entliziyweni yakho, ukuba ungabona ukuba awukho apho ufanele ukuba khona noThixo nelizwi lakhe elukholweni, ungaphakamisa nje isandla sakho kuye, uthi kuye, Nkosi nceda mna wena. Oh, Thixo, ngaphandle kweli bandla, kugcwele indonga jikelele, ngaphakathi nangaphandle, ngokuyinene, amakhulu ezandla, mhlawumbi amakhulu amabini ezandla ziphakamile. Enkosi ngokunyaniseka kwenu. Yesu othandekayo, sukuvumela nomnye wabo alahleke. Njengesicaka sakho esimi phakathi kokuphila nokufa, Iba khombisa ngomunwe elizwini likaThixo. Andinakubasindisa Nkosi, kodwa bafuna ukusindiswa. Kwaye bawo, njengoko benditshilo, kumaxa amaninzi, ilanga liphuma kusasa, kwaye ukuvuthiswa, kwaye njengoko linyuka, linqumla umhlaba, lithunyelwe nguThixo ukuvuthiswa inkonzo, ukwenza ukutya kwenyama, ukwenzela ukuphila kwasenyameni. Kodwa, oh Thixo, uthe, kwabo baloyikayo igama lakho, ilanga lobulungisa liyakuphuma linempiliso emaphikweni alo. Lenze ilanga lobulungisa, ilizwi likaThixo, liphume ezintliziyweni zabantu, nemitha yempiliso yokholo, kwela lizwi, iphilise konke kungathobeli lizwi, libazise ekupheleleni konyana neentombi zikaThixo.
They are yours, Lord, in the name of Jesus Christ, both here
Bangabakho Nkosi, egameni likaYesu Kristu, kokubini apha nangaphandle emoyeni, ndibanikezela abo baphakamisele izandla zabo kuwe, ukwenzela usindiso lwemiphefumlo yabo. Amen. Umphefumlo wam uqwile, lwawu yakubakho. Phi kwesi siguqo. Pumlonga pesheya.
By faith I look over there where I'm going.
Ngokholo ndijonga ngaphaya apho ndiya khona. Semnqamlezweni. Kulapho ilizwi lijinga khona. Umnqamlezo. Baluzuko lwam naphakade. De umphefumlo wam vuyayo ufumane ukuphumla ngaphesheya kolambo Yesu ndigcine Oko kubethelelwa kunye naye, andifuni nanye into yehlabathi, ndigcine ndibethelelwe. Kukwechibe eli ihle, likhukhu lulekile kuko konke intlambo yempiliso. Liphoko kakusuka kwichibile kavari ngamlezweni ngamlezweni baluzuko masiphakamiseni izandla zethu naphakade de umphefumlo wam Ufuyayo ufumane, uphumla ngaphesheya kumla hambo. Ndiyamva umsindisi wam ebiza.
Reach over and get a hold of somebody's hand. Say, God bless you, Christian.
Yolula uze ubambe isandla somnye uthi, uThixo akusikelele mKristu. Ndiyamva umsindisi wam ebiza. Niyabuva ubukho bakhe ngaphandle phaya ngaphaya kwamaza emfonomfono. Nonke xhawulanani isandla somnye nomnye phandle phaya nithi, uThixo akusikelele mKristu. Niyazi kukho iqula lamanzi emva apha, uthatha abantu abanxibe igama lakhe. Akukabhaptizelwa egameni likaYesu Kristu ukwenzela ukuxolelwa kwezono zakho. Likhona iqula, zikhona izambatho, kukho indoda imile ilungele. Wamkelekile. Ukuba wamkela uYesu ngenene njengomsindisi wakho, waye ukholwe ukuba oko yinyaniso. Khumbula, zange kubekho umntu eBhayibhileni okanye nangaliphi ixesha phambi kokuba icawa iKatolike yenze umbutho owakhe wabhaptizwa nangayiphi enye indlela ngaphandle kwegama likaYesu Kristu. Akukho ndawo efumanekayo esibhalweni okanye embalini yokuba nawuphi umntu owakhe wabhaptizelwa ebandleni loThixo ophilayo egameni lezihloko kayisenyana moya oyingcwele. Ngumgaqo weKatolika ingeyomfundiso yeBhayibhile. Ekubeni nodliwano ndlebe lenziwe ngumpristi, ndambuza oko wathi leyo yinyaniso. Kodwa silibandla singaguqula nantoni na esiyifunayo. Undiliseko lusebandleni, uThixo usebandleni lakhe. Ndathi uThixo uselizwini lakhe. Kwaye ukuba ibandla ndathi uThixo lilizwi, kwaye ukuba ibandla lichasene nelizwi, ngoko andilikholelwa ibandla. Ndiyeka lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki, nokuba lelo mpristi upoku, nokuba ngaba yintoni, kwaye ilizwi likaThixo libe yinyaniso. Kwaye uPawulosi wabangela wonke umntu, nokuba ubhaptizwe njani, ukuba wayengabhaptizelwanga egameni likaYesu Kristu, ukuba aze kubhaptizwa kwakhona. Kwaye emva kokuba abanye bemkele umoya oyingcwele, uPetrosi wathi, singawalela amanzi ekubeni aba bamkele umoya oyingcwele, izenzo ishumi, amashumi amane anesithoba, ekubeni bemkele umoya oyingcwele njengokuba senzayo nathi, waza wabayalela, phambi kokuba uyishiye indawo, nakubeni wamkele umoya oyingcwele, yiza ubhaptizelwe egameni likaYesu Kristu. Kuba uPetrosi wanikwa izitshixo zobukumkani, kwathiwa, nantoni oyibophayo emhlabeni, ndiyawuyibopha ezulwini. Kwaye yintoni isitshixo esiyenzayo, sivula into, imfihlelo. Kwaye xa uYesu wathi, hambani nibhaptize egameni likaYisenyana moya oyingcwele, ebeke oko ukuze amfamekise ongakholwayo. Qaphela, kutheni uPetrosi angazange enze okuya igama negama, wanyanzeleka. Ukuba umntu ubhaptizelwe kwizihloko yiSenyana moya oyingcwele, akazange wabhaptizwa konke konke, akanagama. Uyise asilogama, nyana asilogama, nomoya oyingcwele asilogama. Umoya oyingcwele yiloo nto eyiyo, njengokuba ndingumntu, ngumoya oyingcwele. Uyise sisihloko, ndinguyise, unyana sisihloko, ndingunyana. Umntu sisihloko, yiloo nto ndiyiyo, kodwa igama lam nguWilliam Branham. Kwaye igama likaYisenyana moya oyingcwele ligama likaYesu Kristu. Wathi uYesu, ndize egameni likaBawo, kubani igama likaYise, nawuphi unyana uza egameni likatata wakhe. Kwaye igama likaYise nguYesu Kristu, yabona, uyabona endibhekiselele kuko. Ukuba ndinixelela ukuba nihle, niye kundithathela into ethile evenkileni ezantsi apha egameni likasodolophi wesixeko. Bangaphi abaziyo ukuba ngubani usodolophi wesixeko, umhlobo wam olungileyo uRich Fissing? Ulungile, aniyikuhla niye ezantsi phaya nithi egameni likasodolophi wesixeko, ningathi egameni likaRichard Fissing. Ninabantu apha eJeffersonville niyazi ungubani. Kwaye seso sizathu wayitshoyo bawunyana moya oyingcwele kuye kuhleli ubuThixo ukuphelela komzimba wentloko ubuThixo. Wathi nibabhaptizele egameni likaYisenyana moya oyingcwele. UPetros emiphaya kunye nesityhilelo eso wakhela kuso ibandla, into awayeyiyo yena. Wathi guqukani nonke ngabanye nibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu. Zange isitshixo savula ezulwini nasemhlabeni. Akukho gama limbi phantsi kwezulu linikiweyo phakathi kwabantu enokusindiswa ngalo. Kutheni ubhaphtizela egameni likaYesu Kristu ukwenzela uxolelo lwezono? Nawuphi onothi nimxolele izono, kubo ziya kuxolelwa, yabona? Kodwa ukuba ucinga okokuba akafanelekanga kwaye engakulungelanga ubhaptizwa, sukuyenza. Kuba xa ukwenza oko, iyakwenza, yabona? Ngiyayifumana endibhekiselele kuyo. Ndiyamva owam umsi ilizwi libizela ezantsi phaya engcwabeni. Ndiya akungefi nam ukuze uvuke nam. Ndisiza ibiza ndiyamva umsindisi wam biza. Yintoni eliza kutsho ihlabathi? Thatha umnqamlezo wakho, ulandele, ulandele. Ngoku kuba ubungekayenzi, apho andi, ulilizwi, kokelela khona ndi. Likhona iqula, apho andikhokelela khona ndiyaku. Landela apo andikhokelela khona ndiyaku landela ndiyaku hamba naye naye yo kindlela. Masithobiseni intloko zethu. Thixo othandekayo, iqula lilungile. Ngokuthetha kwintliziyo, Nkosi, zanga zingeva uKristu ilizwi libabiza, kwaye bahambe naye yonke indlela. Ndiyakuhamba naye emyezweni, ndiyakuhamba naye equleni, ndiyakuthatha igama lakhe, ndifuna ukuba ngomnye wabantu ababizayo ngenxa yegama lakhe. Ndiyakulikholwa ilizwi lakhe, ndiyakulandela. Andiyikuncwasa kwihlabathi, ndiyakunyaniseka umtshakazi oganiweyo. Andiyikushiya nantwana yelizwi lakhe, sonke isicelo ndiyakuba ngokwenene onyanisekileyo umtshakazi. Yonke into ayicelayo ukuba ndiyenze, leyo ndiyakuyenza. Ukuba myeni wam ozayo ufuna ndiyeke iinwele zam zikhule, ndiyakuyenza loo nto. Ukuba ufuna ndisuse konke ukuziqaba, ndiyakuyenza. Ukuba ufuna undixelela ukuba ngumoya ongcolileyo ongendawo endincwasana naye ngezi zikhanukisayo ukujongeka impahla, ndiyakuyenza, ndiyakuzikhulula. Andikhathali nokuba omnye umntu uthini, ndiyakuzikhulula. Ufuna mna ndiphume ngaphandle kwelaa qela indikulo labangakholwayo, ndiyakuyenza loo nto. Nakubeni ndisenza isonga sam okanye nokuba yintoni, uthembisile ukuba akasayi kundishiya okanye andiyekele, ndiyakuyenza. Ndiyakuhamba naye yonke indlela. Ufuna ndibhaptizelwe egameni lakhe, ndiyakuyenza. Nkosi, uyithembisile elizwini lakho apha oko koko ukufunayo. Wanga wonke umntu angayibona, Nkosi, ngobulali aqubude kuyo ngokuthobeka egameni likaYesu, ndiyathandaza. Amen. UngokaThixo. Wanga uThixo angathabatha amazwi amancinci aphukileyo awenze inene kuni ngumthandazo wam onyanisekileyo. Iqula liyakuba lilungile, nabani ofuna ukuza bafanele. Umlungiseleli uya kupapasha oko kamva. Nabani na oguqukileyo ofuna ukubhaptizwa usetyenziswa igama likaYesu Kristu, yiza njengaphambili. Yonke into sele ilungele. Zonke izinto sezilungele. Yonke into esinokuyenza ukuninceda niphilele uThixo silapha ukuyenza. UThixo anisikelele. Ngoku masiphakame. Ngoku ingoma yethu encinci, ndiyamthanda, ndiyamthanda ngokuba wandithanda kuqala. Masicule wonke ubani ngoku. Ndiyamthanda. Masiphakamise izandla zethu njengoko sicula. Ndiyamthanda ngokuba wandithenga kuqala. Wathenga usindiso lwami, emthini, iCalvary. Ngentloko nentliziyo zethu ziqukudiwe ngoku masingqumshele kuye. Ndiyamthanda.
Oh
Thixo bawo wethu, yiba nenceba kuthi zidalwa ezihluphekileyo Nkosi. Siphe amandla ngenxa yomsebenzi ophambi kwethu. Ncede o Thixo, ndincede. Ndiyeva ukuba into ethile ilele kanye apha bawo. Ndincede o Thixo ukuba ndazi inyaniso. Sikelela aba bantu Thixo othandekayo bakhokele. Ndiyathandaza egameni likaYesu. Ngoku ngelixa sithobise intloko zethu, ndiza kucela umalusi apha umzalwane Neville othandekayo umzalwane wethu anyuke eze apha ngoku atsho oko aza kutsho malunga mhlawumbi malunga nobhaptizo. Ndingakupapasha oko, ndicinga iqula livuliwe nakubeni kunjalo.